Ngiyabonga mfethu Neville, inkosi kubusise. Sanibona kusihlwa bangani, kumnandi kakhulu ukuphumelela lapha futhi lo busuku eTabernakele. Ukukhuluma futhi ngenkosi yethu nomsindisi engineqiniso ukuthi simthanda sonke. Kungenjalo ngaba sihlezi lapha kulendle eshisayo sigcwele phakathi ngale ndlela kulo busuku kuba besingamthandi. Ngoba inhloso yethu leyo yokuba sibe lapha kunguveza kuye ukuthi siyamthanda. Futhi amathemba ethu afuqa kakhulu lapho nxa sicabanga ngesikhathi sokuqhamuka kwakhe. Njengoba sibona ziqhamuka izibonakaliso zokufika kwakhe, silangazelele lo hora elikhulu lelo lapho siyombona khona. Kusukela ngangilapha ngelinye isonto evikini sekube khona abaningi asebehambile kuyohlangana naye. Omunye kube ngunkosikazi Ford, nkosikazi Levi Ford, wayesenamashumi ayisishiyagalombili eminyaka obudala, owesifazane oligugu. Umkhwenyana wakhe ushone esikhathini esiphambili, wayelisosha elidala lempi Spanish American. Futhi emlandweni ngempilo yami ngaliphatha igama lendodana yakhe. Nguye owayezongibekela leyo sudu niyazi emva kokuba eseyigugisile. Leyo yisudu ye ngikholwa ngokuthi kwakuyisudu yamavulandlela. Futhi yena lapho ngiyofuna ingxenye yayo yayisiseli sinomlenze owodwa. ULloyd mhlawumpe ulapha namhlanje ebusuku yena lo mfana. Futhi ngangiphethe umngcwabo kanina ngelinye ilanga. Uthi wangicela wathi Billy ngifisa sengathi ubungakhuluma ngento enokufakaza ukuthi umama uyophinda avuke futhi. Nenkosi yanginika umlayezo wawo ngokuyikho du okuyikho ngesikhathi iBhayibheli yonke imvelo konke uNkulunkulu akudalayo kukhuluma ngakho uyophinde avuke. Ngubani-ke ozokhuluma aphikisane nakho na? uNkulunkulu sonjalo ukufakazisa ngemvelo yakhe, ukufakazisa ngezwi lakhe, ukufakazisa ngempilo yakhe, konke okunye umele avuke, yabo. Ayikho indlela, akukho lutho, amazulu nomhlaba angahluleka, kepha lokho ngeke kwehluleke. Uzophinda avuke futhi. Kuthe-ke kuthangi imeneja eyayivame ukuba nami, uMnumzane Baxter, abaningi benu bayamkhumbula, wakhuluma khona lapha emsamo. Umkakhe wafa ngokuzuma ngokuvaleka kwemithambo yegazi yenhliziyo. Futhi ukhathazeke ngokweqile futhi udabuke kakhulu. Futhi ngiyethemba niyomkhumbula umfowethu Baxter emikhulekweni yenu nxa nikhuleka. Ngoba ungomunye wabafowethu futhi uhlala eVancouver eBritish Columbia. Uthi manje sekuyiminyaka impela singasazani. Futhi ngezwa ukuthi umkakhe ube ngumuntu onokwehluleka kwemizwa noma okunye. Kuthe nje khona manjalo wangena ngokugula kokuvaleka kwemithambo yegazi yenhliziyo wayeseyashona njalo. Singeke sazi ukuthi siyobizwa nini. Uthi-ke nxa esibiza sifanele sibe ngabalungele. Yingaleso sizathu silapha kulobu busuku. Bengisekufundeni lapha ngiqonda ukuthi ehhovisi ngikhuluma nomnumzana Moore. Ube yilokhu engibonisa bengizama ukubalekela inkonzo yokubonga. Bengifuna ukuba nenkonzo lapha yosuku lokubonga. Bese-ke ngiya eShreveport. Imbangela kungebe likhona ukukwazi kukwenza. Nasegcineni wathi kulungile uma unezinkonzo ezintathu manje bese uba nezimpawu eziyisikhombisa kamuva. Kusho ukuthi-ke ungasinika phela lolo suku olulodwa. Ngakho ekugcineni besizomnika lolo lwesihlanu umgqibelo nesonto. Namanje ngibese ngimthembisa uLwesine uLwesihlanu umgqibelo nesonto. Futhi kuyoba iPentecost liyobe selilidala ngamashumi amahlanu eminyaka eLouisiana usuku lokubonga. Lehle eminyakeni engamashumi amahlanu eyadlulayo eLouisiana. Manje kuseni kusasa sizothi kugcizelela ukuthi wonke umuntu ongenayo usonto sikole oya kuye. Ngibona umfowethu Don Rudel olungileyo lapha futhi ngiyazi ukuthi unosonto sikole ekuseni. Futhi mhlawumbe bakhona abanye abefundisi phakathi lapha abasuka khona lapha eduzane abanosonto sikole. Manje sifuna niye kusonto sikole wenu uma ninawo. Kodwa uma ningenasonto sikole futhi nithanda kuba nathi, ngifuna ukukhuluma ekuseni bese ngibeka iblackboard. Bese ngifundisa ngomumo ogcwele womuntu ophelele. Bese ngiwudweba eblackboardini. Futhi ngikhombise izidingo zikaNkulunkulu nokuthi siza kanjani emumweni ophelele womuntu ophelele phambi kukaNkulunkulu. Bese kuthi-ke kusasa ebusuku ngokuvuma kwenkosi ngifuna ukukhuluma ngesihloko esithi umqondisi wami. Ngakho uma abanye benu abangaphandle kwedolobha futhi sifuna ukuzama ukuqala lezi zinkonzo kusenesikhathi uma ngakhulumi nomelusi nokho kodwa ngifisa sengathi beningaqala usonto sikole kusesekuseni kakhulu impela ekuseni konzo kusasa ebusuku mhlawumbe uma kungenzeka iqale ngelesithupha ligamenxa noma okunye nalokho kuzonikeza abantu ithuba ukuze kuthi uma befuna ukuhlala singaphuma mhlawumbe ngelesishiyagalombili ligamenxa bese kuthi-ke abanye babo ngihlangane nenenekazi namhlanje lishayela kathathu noma kane lithe uma siphuma ngelesishiyagalombili nqo kumbe ngelesishiyagalombili ligamenxe liyofika ekhaya ngezithuba zelesibili ligamenxe kumbe ngelesithathu nqo ngakusasa owakwakhe eya emsebenzini ngakho siyobe singenzi lutho kodwa sizilovele nje sizungeza ngakho masifike enkonzweni ngesikhathi futhi asina niyazi asidingi ukuba sibe nesimo ngalokhu uNkulunkulu akanasimo niyazi iBhayibheli ngakho siyethemba ukuthi nonke nizoba khona na bonke abangaphumelela manje uma ninezinkonzo zenu khumbulani leli yitabernakele ecube amahlelo onke lapho abantu fikani futhi iningi lezixuku zethu libunjwe ngabantu abavela ngaphandle kwedolobha manje uma kwenzeka kuba nesihambi lapha ngifuna ukukhombisa okuthize futhi ngivele ngahamba ngayo emsamo futhi angibaboni abantu abalishumi engibaziyo bangaki lapha abantu abavela ngaphandle kwedolobha lasejeffersonville phakamisa isandla sakho amaphesenti angamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye niyabona na abangani nje bangaki lapha abavela ebangweni eliyikhulu lamamayela phakamisa isandla sakho kunamaphesenti angamashumi amahlanu alokho abaqhele ngaphezulu kwekhulu lamamayela bangaki lapha abaqhele ngamamayela angaphezulu kwamakhulu amabili phakamisa isandla sakho abaqhele ngamakhulu amathathu amamayela phakamisani izandla zenu akenibheke laphaya abaqhele ngamakhulu amane amamayela phakamisa isandla sakho akenibheke lapha abaqhele ngamakhulu amahlanu amamayela phakamisa isandla sakho akenibheke laphaya bangaphezu kwengxenye yokuthathu yebanda abaqhele ngaphezu kwamakhulu amahlanu amamayela niyabo ngabangani nje abangena babuthane bavela endaweni sizoba lapha ngakho siyathokoza ngani futhi silapho kuba sinisize silapho kuzokwenza konke esinganenzela khona namanje bengifunde nje emuva laphaya enye incwadi ndodana yami enginikeze yona yenenekazi elisho lokhu ukuza ngalesi sikhathi kuyoba uhambo olungamashumi amathathu nanhlanu liza lethemba kukhulekelwa izikhathi eziphindwe kamashumi amathathu nanhlanu lishayela amamayela angamakhulu uhambo olungamashumi amathathu nanhlanu futhi-ke khumbulani kukhona ecishe amakhulu ayisithupha nento alindele uhlu lwabalindile abasemhlabeni jikelele bezama ukufinyelela ezingxoxiswaneni niyabo kulikhulu impela uma nje sicabanga ngakhona khona lapha akukukhulu kakhulu singavele sikuzwe lokho niyabo kusemhlabeni jikelele futhi ngakho angazi noma lelo nenekazi lilapha endlini kulo busuku amashumi amathathu nanhlanu ohambo elilobe incwadi lathi liyoba lapha kusasa na ngoba sekuyizikhathi ezingamashumi amathathu nanhlanu lilokhu lilapha lingathandazelwanga ngibona sengathi alikho lapha endlini mhlawumbe alikwazanga ngisho ukufika kepha bengifunda incwadi yalo nje emuva laphaya manje bengihlale ngizama uma ngahlela lapha lapho ngise ukukhuluma ngokuthize hhayi ukukhuluma nje kumbe hhayi into ezothokozisa abantu ngizamele ukukhuluma ngento ezothokozisa uNkulunkulu futhi size abantu niyabona na ngosizo ukuze sisizakale sonke akunandaba ukuthi usonto lini ukuthi uyiliphi ihlelo ukuze usizwe uhambe eduzane noNkulunkulu futhi leso sizathu sethu sokuba sibe lapha sihambe sisondelene noNkulunkulu kuthi lapho sithola usuku njengoba seluhambe kanje nokusondela eduzane wenkosi ngitshela umkami namhlanje uma ngingangeni emvuselelweni ndawo ngizobhubha ngingeke nje ngakumela ngikukhona into engaphakathi kimi evuthayo oh siphuma nje oxhaxhweni lwezinkonzo lapho kufika izinkulungwane zabantu futhi akunandaba noma ubungaba nezigidi ezimbili kumbe ezintathu zabantu uma kungekho mvuselelo yilokho esasivamise ukukubiza ezansi eKentucky umhlangano owephuza kuphela niyazi sonke siphuma siye emhlanganweni owephuza kuphela sizokubiza kanjalo futhi sifuna imvuselelo lapho umoya wenkosi unyakaza khona phezu kwabantu nabantu bayasindiswa nezinto ezinkulu ziyenzeka ukufeza ukuthize kombuso kaNkulunkulu namanje ezinkonzweni zomkhuleko ngokujwayelekile ningabona ukuthi kungani singakwazanga ukubamba umugqobo okhulekelwayo lapha Niyabo kuminyene kabi ubungeke ukwenze niyabona na. Kodwa ngokujwayelekile emigqeni yomkhuleko ngabantu abafika bese bethola inkosi ingeqinisileyo. Futhi siyathola ukuthi inkosi uJesu ayiguqukile nakancane. Ulokho yabe iyikho uyikho nanamuhla futhi uyohlala eyikho. NeBhayibheli lathi kumaHebheru 13:8 ukuthi ungoyizolo namuhla naphakade. Nasemabandleni abantu ababebuthana ukumlalela ngalezo zinsuku mhlawumbe babengakwazi ukungena emgqeni womkhuleko kodwa babebana ukukholwa kokukholwa nenkosi yethu yayiphenduka njengoba ukukholwa kwabo kwakuyithinta ukuthi iphenduke futhi batshele abantu ukuthi kwabe kukhona izinto ezithize ezingamaphutha kubo ababezenzile ukuze ke bahambe baphiliswe kumbe bahambe bayokwenza okuthize balungise okuthize kumbe into ethize. Siyazi ngowesifazane emthonjeni nowesifazane owayenesifo sokopha futhi abaningi kabi uBartimeu oyimpumputhe ukuthi ukukholwa kwabo kwamthinta. Nakulo busuku senguye umkristu omkhulu okuvuma kwethu futhi usemkhulu njengoba wayekade evele njalo. Manje sifanele sivume thina ukuba izinceku zakhe. Ongumveni ungamandla okuphila. Singamagatsha amukela lokho kuphila. Negatsha lithela isithelo hayi umveni. Namanje uKristu usebenza ngebandla lakhe. Bese ke uma singazinikela qobo lwethu ngangokuthi umoya ongcwele aze asibuse ngokugcwele okholweni lwethu kuKristu uyokwenza into efanayo ngoba nguKristu. Futhi uma ulapha uyisihambi futhi unathi manje ngokujwayelekile abantu lapha eTabernakele umfundisi wethu lapha unomkhuleko awenzayo njalo ebusuku futhi uyakhulekelwa ngumfundisi onomusa nothandekayo umfowethu Neville indoda uNkulunkulu awuzwayo futhi awuphendula umkhuleko wayo umfowethu Oman Neville no nomfowethu Don Rodel nalabo abanye abazalwane abakhulekela abagulayo nomfowethu Jackson ngiqagele ukhona lapha ndawo evela kwelinye ibandla lingudade ezantsi eHoward Park futhi ngesikhathi lapho eyigucwele phama uma nje nizokhola uNkulunkulu noma ngabe yini oyidingayo futhi uyisihambi futhi angikwazi vele ucele uNkulunkulu ubone uma engesuye izolo namuhla naphakade ubone ukuthi akakhulume yini okuyikho uyakwazi uyazi ukuthi yini engalungile kuwe wena okumele ukwenze umkholwe bese ke uyokusebenzisa ukuba ube ngelinye ithuluzi nami elinye. UJesu wathi kuJohane ongcwele 14:7 okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo naye uya kuyenza. Manje leso isitshe esizinikele. Manje kusasa sizofundisa ukuthi uba kanjani leso sitshe. Ukuthi uNkulunkulu mongcwele sebenza ngawe. Nakanjalo uyabo uNkulunkulu wayesensikeni yomlilo. Wabe seba wakha endodaneni yakhe uKristu Jesu manje usebandleni lakhe. Wake wabizwa ngobaba. Wase eba indodana manje ungumoya ongcwele uNkulunkulu ephumela qobo lwakhe ezweni okuyona ndlela kuphela ayengangena ngayo ebandleni kwakungukuba kuqala alifele ibandla ukuze alingcwelise ukuze yena qobo lwakhe aphumele ebandleni lakhe. Ngakho wathi kuJohane ongcwele 15 ngingumveni nina ningamagatsha niyabona na negatsha kuphela lithela isithelo inkosi nibusise. Manje ngaphambi kokuba okwesifundo sethu kulo busuku futhi angifuni ukunihlalisa isikhathi eside ngoba ngibona abantu bamile umunye athatha indawo yakhe bese kuthi omunye ahlale phansi kanjalo sizama kanzima ukuthola imvume yokuba kuhlaliswe abantu cishe abangamakhulu amathathu kumbe amane ngaphezulu kodwa kubonakala sengathi idolobha lisihudulela izinyawo kulokho ngoba sinayo indawo eyanele yokupaka. Sithole imvume evela e-Indianapolis bese ke idolobha sifanele sibe nendawo yokupaka. Uma sifaka abantu abane lapha sifanele sibe nendawo eyanele ukubeka imoto ngaphandle lapha. Nale ndawo yokupaka lapha ngempela ngiyedolobha ngakho niyaboba ibandla lethu lapha liyifide lilodwa nje kusuka emgqeni wedolobha. Ngempela umgwaqo ophakeme isizathu esenza wakhiwe lapha ya imbangela abanye benu bantu izinsizwa ezintsha lapha bangayiqonda lokhu kodwa kwakulichibi leli. Futhi ngiyakhumbula ngenkathi ngisengumfana sasigibela sehle lapha futhi sasihamba sizungeze ngaphandle lapha ensimini bese sizungeza ichibi bakho umgwaqo wazungeza ichibi futhi ngayithenga le ndawo lapha ngikhuleka khona lapho kukhona khona lokhu. Inkosi yangitshela ukuba ngiyithenga cishe eminyakeni engamashumi amathathu eyedlulayo, kumbe emashumi amathathu nambili eminyaka eyedlulayo. Kunjalo ngiyacabanga khona lapho echaphozeni elikhulu nokhula lwehashi luphezu kwekhanda lami, ngayithengake indawo ngekhulu namashumi ayisithupha amadola. Lelikhona ikhona lapha nje ngase ngakha indlu yokukhonzela. Manje inkosi nibusise, ngifuna uma kungabizwa ngetekisi kokunye kwefunda enye yengibikithi yendaba emanothini. Ngithanda ukukhuluma kubalaleli kulobu busuku ngesifundo esithi ukuthonywa ngomunye. Futhi ngaphambi kokuba sikhulume kumbe sifunde izwi, asikhothamise amakhanda ethu sikhulume nombhali wezwi. Namanje sikhothamise amakhanda ethu nezinhliziyo zethu ekuthobekeni kwakhe okungcwele. Angazi noma bakhona namuhle ebusuku abazoba nesicelo kudiba esibashisayo enhliziyweni yabo ukuthi bangavele baphakamise isandla sakho phambi kukaNkulunkulu bese uthi emkhulekweni wakho, Nkosi Jesu, nginesidingo, khuluma kimi kuloku busuku. Ngiphilise, nginikeza izidingo zami zemali noma kuyini. Usinika zonke izidingo zethu. UNkulunkulu akubusise cishe amaphesente ayisishiyagalolunye ebandla. Baba wethu osezulwini, siza kuwe manje njengoba sishiya leli tabernakele elincane lobumbe esihlala kulo, lo mkhunjana ogwedla ulwandle olwenzima lwempilo. Ngokukholwa sikhuphukela phezu kukaMars, kukaJupiter, kukaVenus, ngonyaka kwezinkanyezi komthala, futhi sifinyelela manje ngokukholwa esihlalweni sobukhosi sikaBaba. Simbone ehlezi laphaya izandla zakhe ezinamanxeba nezinyawo zakhe. Singathi lelo gazi manje lingenza ukunxusela sisabeka izipho zethu phezu kwealtare eligolide elizungeze isihlalo sakhe sobukhosi. Sibonga wena kuqala ngoJesu owenza zonke lezi zinto kuba zenzeke kithina ngokukholwa kwethu esizokucela. Uzibonile izandla bewazi ukuthi yini ebishaya ngaphansi kwezinhliziyo zabantu. Futhi ngibeka ukukholwa kwami, Nkosi, emhlatshelweni altare legolide elikhulu kaNkulunkulu, lapho impepho ishiswa khona nsuku zonke. Ngiyakhuleka ukuthi uzoze uphendule imikhuleko yabo, Baba. Banikeze izifiso zenhliziyo yabo. Namanje njengoba sibuthene, Nkosi, lo busuku ngale mibuthano emithathu, silapha kuleli leshisayo kulobu busuku kungenganhloso enye kepha kuhamba siseduze kwakho. Sazi ukuthi kufanele senzeni, Nkosi, ukuthi senzeni. Njengoba umprofeti wathi, laba abalinda iNkosi bayohlumelela amandla abo, bayokhuphuka ngamaphiko njengokhozi, bayogijima kodwa bangakhathali, bayohamba bangaquleki. Nkosi, sifundise ukuthi sifanele silinde kanjani. Emva kokuba sesicelile, sibe nokukholwa ukwazi ukuthi uzwile. Nasesikhathini sakho esihle, uzothumela impendulo yethu yehle ngezitebhisi zegolide ivele emihubheni yasezulwini ize yongena emphefumulweni wethu. Futhi siyokwamukela lokho esikucelayo ngoba siyakukholwa. Ngcwelisa izindlebe zethu kulo busuku ukuzwa nezinhliziyo zethu kuba zamukele. Futhi kwangathi uma inkonzo siphelile sengathi singasho njengalabo ababevela eMawose, izinhliziyo zethu bezingavuthini phakathi kwethu lapho ekhuluma kithi endleleni. Sikucela egameni lakhe, amen. Ngithanda ukufunda kulo busuku ingxenye yombhalo otholakala encwadini ka-Isaya. Kusasa qiniseka uma unephepha, ngifuna ukuba ngizoba neshati phezulu lapha kumbe i-blackboard ukuba ngidwebe isifundo. Futhi ngifuna nisithole uma ningakwazi ngoba ningasifundisisa emva kokuba senifike ekhaya. Isaya isahluko sesithupha, ngifisa ukufunda amavesi ambalwa kulesi sahluko ukukhipha ingqikithi yendaba yalo busuku. Ngomnyaka wokufa kwenkosi uZiya, ngabona futhi inkosi ihlezi esihlalweni sobukhosi esiphezulu nesiphakemeyo, nomsila wengubo yakhe ugcwalisa ithempeli. Ngaphezu kwakhe kwakuma amaserafi, ilelo nalelo linamaphiko ayisithupha, ngamabili lambo zobuso nangamabili lambo zezinyawo nangamabili landiza. Elinye lamemeza kwelinye lathi, ingcwele, ingcwele, ingcwele iNkosi uNkulunkulu wamabandla. wonke umhlaba ugcwele inkazimulo yakhe nensika yethempeli yazamazama ngezwi lomemezayo nendlu yagcwala umusi ngase ngithi maye kimi ngokuba ngiphelile ngokuba ngingumuntu ozindebe zakhe zingcolile futhi ngihlezi phakathi kwabantu abazindebe zabo zingcolile ngokuba amehlo amabonile inkosi inkosi yamabandla lase lindizela kimi elinye lamaserafi liphethe ilahle livuthayo esandleni salo elalilithathe ngodlawo e-altare lalibeka phezu komlomo wami lathi bheka lokhu kuthintile izindebe zakho ububi bakho sebususiwe nesono sakho sihlanguliwe ngabuye ngezwa izwi lenkosi lithi ngiyakuthuma bani ngubani uyakusiyela na ngase ngithi ngilapha thuma mina
It's quite a undertaking when we think of
lokhu impela kungukuza twesa umsebenzi nxa sicabanga ukuthi ngokuthi kuzochazani lapho sisahlolisisa lombono kaIsaya bengihlala ngemthando Isaya wayengomunye wamaprofeti abakhulu uIsaya waleba iBhayibheli eliphelele Ukhona izincwadi ezingamashumi ayisithupha nesithupha eBhayibhelini. No-Isaya waloba izahluko ezingamashumi ayisithupha nesithupha. Uqala ngokuqala kwendalo, phakathi nencwadi uveza iTestamente elisha noJohane uMbhaphathizi, bese kuthi esahlukweni samashumi amahlanu nesithupha nesamashumi ayisithupha, uphetha eminyakeni eyinkulungwane emikhulu. Kusuka kuGenesisi kuye eTestamenteni elisha kuze kuyongena esambulweni. Wayengumuntu omkhulu u-Isaya lo. Ekugcineni wafa njengomfela ukholo ngaphansi kwesigwebo sombuso wonke umuntu owayegcwele umoya wasebhayibhelini wafa kumbe wayehlushwa ngaphansi kukahulumeni ohlangene bonke ongacabanga ngabo umose abantu labamaheberu nodanyela no-isaya u-isaya wasahwa waba izicucu ngesaha futhi kwehle njalo uJohane uMbhaphathizi bonke abapostoli uJesu uqobo lwakhe bonke bafa ngaphansi kwesigwebo sombuso kumbe isigwebo esivela kuhulumeni ohlangene futhi ngendlela izinto ezinqobelana ngayo kuzoba nobufakazi obuningi obengezwa kobabo ngolunye lwalezi zinsuku niyabona na futhi uma ngabe kwake kwabakhona isikhathi okufanele sinamathelane endawonye ngaso simanje Ngiqageleni yezwe ngomhlangano oqhubekayo eRoma futhi sine banesikhathi esikhulu ngaphesheya lapho futhi bazoqala imvuselelo kuyoba imvuselelo yomhlaba wonke jikelele impela sibuyele kule ndaba sizokuthola lokho ezimpaweni eziyisikhombisa kule ndaba yokuthonywa Inkosi u-Uzikhaya wayengumfana ongumelusi wezimvu wakhuliswa futhi wayekuthanda ukuvakashela ngaphandle futhi wabusa ngesikhathi sesiprofeto sika-Isaya u-Isaya wayefunde komunye wabaprofeti abakhulu futhi ngikholwa ngokuthi kwakungu-Zakariya u-Isaya aba nokuqonda ngenxa yakhe wayengumprofeti u-Isaya efika enkundleni No-Isaya wabizwa futhi wayengumprofeti. Abaprofeti abenziwa njengomuntu, abaprofeti bazalwa bengabaprofeti. Manje kukhona isiphiwo sokuprofeta esifika ebandleni ukuthi abantu abanikeza isiprofeto. Amaningi ilunga lomzimba kaKristu lingakwenza lokho, lokho kungaphansi kogqozi. Kodwa umprofeti ubekwa nguNkulunkulu ebandleni. Enqunyelwe emaphakadeni esiphiweni somprofeti kumbe isiphiwo sokuba ngumprofeti hayi umprofeti manje sithola ukuthi le nsizwa yayithatha isihlalo sobukhosi uma ufuna ukuloba phansi eminye yemibhalo Kukuzikronike zesibili isahluko samashumi nesithupha ungafunda lapho okusho khona ukuthi inkosi uZikhaya emva kokufa kukayise uAMAZEYA amaziya emva kokuba esefile engumuntu olungileyo futhi wayesesiwile enkosini futhi wabulawa ngabantu bakhe uQobo uZikhaya wayethathe yakhe kumbe uUziya njalo wathatha indawo yakhe njengenkosi futhi wahlaliswa esihlalweni sobukhosi futhi wagcotshwa eneminyaka eyishumi nesithupha obudala esengumfana nje kodwa wayesemgqeni wokuba yinkosi noma nokho esengumfana nje futhi waqhuba kahle ibhayibheli yasitshela ukuthi wayenoyise okholwayo nonina okholwayo wayengeke abe yilutho olunye ngaphandle kokuba abe ngumfana othonywe ngokukholwa ngoba yilokho kwakukade kubekwe phambi kwakhe ngaso sonke isikhathi niyazi ukuthi ngicabangani na bonke abantu banombono wabo kodwa okunye kokukhulu kakhulu futhi ngokombono wami umongameli omkhulu kunabo bonke esesake saba nabo kulesi sizwe kwakungu-Abraham Lincoln manje hayi ngoba engumuntu kahulumeni odekhethwa izakhamizi kodwa ngoba wayeyilokho ayeyikho indoda ekhonzayo futhi wakhuliswa futhi yena ukuba khonza uNkulunkulu futhi wathi makukhona noma yini engifuna ukuyinika udumo wathi kumbe impilo yami eyathonywa yikho kwaba ngumama okhonzayo owangifundisa ukuthandaza nokwazi uJesu njengomsindisi wami wo umndeni wakho uyilokho oyikho ukhulisa umntwana wakho enhlalweni ethize yendawo kunethuba elingcono ngamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalombili amaphesenti ukuba kuhambe ngokufanele kunanokuba kungaba nalo uma ukukhulisa ngendlela engesiyo khulisa umntwana ngendlela okumele kuhambe ngayo futhi nxa sekukhulile akuyi kusuka kuyo khuliswa ngokuyikho fundisa abantwana bakho ukwenza okuyikho ukuba qotho ukwenza ngokuqotho nokulunga ngisho nalapho besesikoleni manje izikhathi eziningi abantwana bayathanda ukukopela komunye futhi bazame ukuphoqa indlela yabo ngesikole kodwa niyazi ngicabanga ukuthi uma uzovele ukubuyise ngakuwe uQobo khona-ke kuyinto ungalithokozela iphepha lakho elihle elihleliwe niyazi uma uzoba nesivivinyo ngosuku olulandelayo esikhundleni sokugijima wehla wenyuka ubusuku bonke uvuke ngakusasa bese ucabanga ulungile ngizohlala eduzane kukasibanibani bahlakaniphile khona-ke ngingakopela kubo uma uzothi ngaphambi kokuba ubaba bonge etafuleni lokudla wasekuseni uma uzovela uthi baba ungikhumbule namhlanje ngizothatha isivivinyo sesayensi ephathelene nezithako zemvelo noma ngabe kuyini eseke wena uma uthandaza baba uthi Nkulunkulu busisa uJohn Mary esivivinyweni sabo namhlanje ngiyakutshela kuyophendula isimo khumbula singaba nakho esikufunayo uma sizocela ekukholweni ngokukholwa uJesu wathi konke kuyenzeka kulabo abakholwayo aninakho ngoba niceli futhi aniceli ngoba anikholwa wathi celani ngokuvamileyo ukuze ukuthokoza kwenu kugcwale ngiyakuthanda lokho ukufundisa kwethu kahle usho into oyiyo wenze into eyiyo ucabanga ngokufaneleyo njalo uhlale ucabanga okulungileyo futhi nginesiqubulo esincane yenza okulungileyo lowo ngumsebenzi wakho kuNkulunkulu cabanga okulungileyo lowo ngumsebenzi wakho kuwe uQobo lwakho futhi umelwe ukuphuma ungokahle ungeke uhambe ubheke empumalanga nasentshonalanga ngasikhathi sinye kanjalo ungeke uhambe ngokufanele nokuyiphutha ngasikhathi sinye akunandaba ukulicabanga kangakanani ukuthi uhamba ngenye indlela uma ungahambi ubheke ngowentshonalanga awuye empumalanga uma uya entshonalanga ngakho le nkosi encane ithonywe nguyise ngenkathi seyinsizwa futhi yafundiswa u-Israyeli imithetho kaNkulunkulu kwathi-ke khona manjalo yaguquka ezinsukwini zayo zokugcina yafundisa okuphambene noNkulunkulu nabantu bayo uQobo yabulawa ngabantu bayo uQobo wabonakala sengathi lokho bekuyoba isifundo esikhulu ku-Uziya ngalokhu Kepha siyathola ukuthi lapho uUziya esethathe isihlalo sobukhosi ukuthi waqala kahle ngendlela eyenziwa nguyise ebuyisela izinto zikaNkulunkulu ebuyisela weZizwe kukhonzeni uNkulunkulu waziqinisa futhi ngifuna ukuhlala njalo ngimbonga ezinsukwini zobusha bakhe ngoba akazange azigaxeko zombusazwe nakube zombusazwe kwakungahle ukuba zaziphikisana naye kepha nokho wahlala ngqo emgeni kaNkulunkulu futhi kwamnikeza ugqozi lowo osemncane umprofethi osemncane ngangokuthi wazi oba yiqhawe wayesibonelo kuIsaya umprofethi noIsaya wayenqabeni ukuyohlala naye esigodlweni senkosi wambiza wangena wayemthanda uIsaya uIsaya wayesemncane naye futhi wa babeshomene nokuthi kanjani leyo nkosi lapho iphuma lapho futhi be enye indoda yezombusazwe yayingangena ithi sifanele senze ukuthi nokuthi inkosi uziye kuqala yabuza enkosini nkosi ngabe uyintando yakho kuba sikwenze kanjena kanjena uNkulunkulu sinikeze umongameli onjalo kungabi lokho kuphela kodwa sinikeze abashumayeli funani ukuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe nakho konke okunye kuyonezezelwa lokhu kufanele ukuthi kwakukuthonyeka okukhulu ngoba uIsaya wamthanda ngoba ebonile ukuthi wayeyindoda enkulu futhi wahlala wagxila futhi wethembeka kuNkulunkulu futhi niyazi njalo ezinsukwini esiphila kuzo izinto esizenzayo khumbulani umphakathi awubuki kuphela umfundisi ngendlela abuka ngayo aphila ngayo babuka ibandla futhi
oh
kubi kakhulu kanjani uma sicabanga ngebandla ngezinye izikhathi uma umfundisi engowenhlangano ethize kumbe engowasigodi sinye nale nhlangano imthumele ebandleni elithize futhi ngezinye izikhathi izandla zalowo mfundisi ziboshwa yileyo nhlangano nomfo omncane ufuna ukukhonza inkosi futhi ucabanga ufundiswe ukuthi leyo yiyona ndlela kuphela angakwenza ngayo kungokukhonza inhlangano yakhe futhi uma esukume washumayela kwashiwo yizwi ibandla liyawuvotela kumkhipha ngakho ke uyesaba ngeke abe nethuba lokushumayela ivangeli ke kodwa wow esikudinga emapulpiti namhlanje ngamadoda anjengoba wayenjalo uUziya akunandaba ukuthi ipolitiki yebandla lakhe kumbe ipolitiki yanoma yikuphi okunye waba yisandla sikaNkulunkulu waphumelela walinda waze wathola uIshowe nje inkosi wayesiyakwenza ke okuncane lo mprofethi omncane umfo omncane othi akabe yintanga yakhe esethempelini naye babeguqa ndawonye bakhuleke kungekho kungabaza bese bebuza intando yenkosi bese beyiqathanisa nemithetho yeBhayibheli kwakuthi ke uma kulungile uUziya kuphasise uma kwakungalungile wayegxekeza umbusazwe kukho uNkulunkulu asinika abaningi abanjalo nalokho kwamnika ugqozi uIsaya ngoba wazalwa engumprofethi no uZiya waba yikhaya kuIsaya yabo waye ngenxa yokwakhe yokumela kwakhe uNkulunkulu waba yiqhawe emahlweni abalungileyo futhi kungenzeka ukuthi babe ngebaningi kakhulu abalungileyo niyabona na kodwa into esifuna ukuyenza kungukwenza impilo yethu ibalele kuNkulunkulu ukukhona okuqaphelayo ngangilandela omunye ngelinye ilanga endaweni engumakhelwane ethize babene ibandla elikhulu lehlelo lalinedili lomculo wezwe ezansi lapha futhi babedansa cishe kwaze kwabanga lokuqala ngqo ekuseni futhi babekade bechukuluza othize ofika eTabernakele futhi bathi babengabagingqiki abangcwele abehla beza lapha ngoba asinahlelo futhi lokho kwanginikeza ithuba nawe ungasicabangela nje ukuthi kwenzekalani kodwa kuyikho yilokhu manje labo bantu akungabazeki ukuthi intombi encane eyaphawulayo ukuba kuphela yayazi ukuthi lali yini iqiniso Ngangisezintabeni emavikini ambalwa edlule nasemuva le ngenkathi ngibuyela ekhaya. Sabuyela emuva umndeni kanye nami ukuphumula kancane lapho esiya khona futhi ngokuvuma kwenkosi ngeviki elizayo. Baseke emuva laphaya ngobunye ubusuku ngabona umbono. Futhi kwakungothandekayo omuhle wesifazane abesifazane ababukeka bebancane begijima. Isandla sakhe wayesibeke lapha futhi wayebhuqabhuqwa ngokuhlaselwa yinhliziyo owesifazane omuhle. Futhi wawo wayesephela njalo. Nengelosi yenkosi yathi, manje nxa uzwa ngalokhu khumbula bazothi uzibulele kodwa ubulawe ngokuhlaselwa yinhliziyo. Futhi secishe kube ngelesine ngakho vele uthi ngelesine ngqo yayisingishiya. Futhi angiyuvusanga umndeni enkanjini encane yamankomazi kumbe lapho kuhlala khona belusi bezinkomo lapho esasibuyela khona sibuyise izinkomo. Ngavele ngabayeka balala kwaze kwaba sekuseni kwasekuthi-ke ngosuku olulandelayo ngakusho. Ngase ngithi othize wesifazane osemncane obukekayo impela uzofa ngokuhlaselwa yinhliziyo. Futhi emgwaqeni phandle emva kwezinsuku ezimbili nakho kufika emsakazweni ukuthi le nkosazana, ngiyalibala igama lakhe, uMonroe, unkosikazi Monroe. Ngicabanga ukuthi lelo kwakuyigama lakhe lasesiteji noma kumbe kwakuyini igama lakhe lalingelithize. Futhi wayesefile futhi bathi uzibulele. Manje akwenzi mehluko ukuthi ngikusho kangakanani basazoqhubeka bathi wazibulala, kodwa umntwana kazange wabulawa ngokuhlaselwa yinhliziyo. Futhi uma uzoqaphela wayenesandla sakhe zama ukufinyelela ocingweni, ucingo esandleni sakhe wayenokuhlaselwa yinhliziyo. Bathi amaphilisi okulala elapho wayekade waphuza sekuphele inyanga, niyabona na, kumbe ngaphezulu kulelo bhodlela. Wabula ngokuhlaselwa yinhliziyo futhi wafa cishe emizuzwaneni emine kumbe emihlanu ngaphambi kwelesine ngqo impela. Futhi ngafunda ngomlando wempilo yakhe ephephabhukwini ukuthi waba kanjani, wayeyiveza ndlebe nokuthi wayezigeza kanjani izitsha nonina esesikoleni sezinhlanya. Futhi wayelokhu elangazelela kodwa wayengowesifazane onomzimba omkahle ngokuphelele phaqa nkagela emhlabeni, kodwa wayebelangazelele okuthize okungeke kwathengwa ngemali. Ngacabanga, wow! Ngafisa sengathi ngangafinyelela kuye, ngiyazi ukuthi wayedingani. Nakho lapho ukhona mhlawumbe amalunga amabandla adumileyo amahle kakhulu, iHollywood edumileyo lapho kukhona khona wonke umhlobiso nokuqina. Kodwa bababona labo bantu wayebona ukuthi babephila impilo engehlukile kulokho ayekwenza. Kufuneka ukuthonyeka kuthatha amandla ovukela kwaKristu phakathi kwabantu ukuze babone ukuthi uKristu akasiso isithombe esilenga endlini kodwa ungumuntu ophilayo esimweni sikamoya ongcwele esihlala kwabesilisa nabesifazane eletha ukuthula nokwenama nokujabula. Oh, kuba kuphela sasingafinyelela entombini encane ngaphambi kokuba ishiye umhlaba. Manje ukuthonyeka sithola ukuthi impilo kaUziya yamthonyela umprofeti kwaze kwaba sendaweni lapho uUkhiya uUziya njalo wakha izingange waziqinisa. Wabuyisa imihlabathi nemfuyo eyayingeyabo kumaFilisti nokunye. Waze wathi udubo lwakhe lwaze lawufikela eGibhithe. Futhi ngiyanitshela kuyo yonke imilando yamakhosi kwakungekho neyodwa kuwo ngaphandle kwaSolomoni owanda njengo-Uziya. Ngana ngoba wabeka isibonelo wahlala uNkulunkulu. Akunandaba ukuthi abantu bakhe babecabangani, ukuthi omunye wacabangani, ukuthi bathini abezombusaze bakhe bazame ukumthonya. Wahlala noNkulunkulu ngqo, futhi uNkulunkulu wambusisa. Kwakulusizo olukhulu kulo mprofethi omncane. UNkulunkulu umbusa kakhulu umuntu oyoba neqiniso ezwini likaNkulunkulu. Manje angethandi kangako ngabantu kodwa uyobusiswa. Futhi manje abantu bafanele bazikhethele noma ufuna ukwenza njengabo bonke abafo noma kumbe ufuna ukubusiswa nguNkulunkulu. Manje ungavele nje uzikhethele. Uma uzophila njengabo bonke abanye uyobusiswa yibo. Kodwa phendukele kwakho zonke izifiso zakho kuNkulunkulu futhi uyobusiswa nguNkulunkulu. Ngakho ufanele ukhethe wena namhlanje ukuthi ukhonza bani njengoba kwasho umprofeti. Khumbula umdali wakho njalo, kuqala njalo. Manje kodwa lapho la inkosi ifika endaweni ingumuntu omkhulu kangaka futhi thonya uyizaya nabalungileyo yewo wombuso wayo yafika endaweni yaziswa ivikelekile futhi kulapho la wenza khona iphutha lakho kulapho la abantu abaningi abalungileyo beluma khona uthuli lwehlazo beluma khona uthuli lokwehlulwa Ingoba qala kuzizwa bengaba sivikele. Uqala ukucabanga ukuthi usumphilele isikhathi eside uChristu. Ukuthi akunandaba ukuthi ulethani phambi kwakho uzozikhathela noma uyakufuna noma cha. Ufanele uqhubeke ukhonze uNkulunkulu. Akunandaba ukuthi wawuyini eminyaka eyishumi edlule kuyilokho oyikho manje. Inkosi yafika endaweni lapho eyazicabangela phakathi kwayo ukuthi yazikhukhumeza ukuze ikhanya kwangena enhlizweni yayo. Futhi yilokho kwenza kuthina. Uma uzoxola kulokhu kusho, yilokho kwenzeka emabandleni ethu ezweni lonke. Bangabantu abahle phakathi lapho, abanye abangcono kakhulu emhlabeni bayasonta. Ngicabanga ukuthi ongcono kunabo bonke emhlabeni uyasonta. Kodwa okuyikhona khona ngakho yilokhu inqubo enhlangano iyazigukhumeza yilokho kwenzeka kuma-Methodist yilokho kwenzeka kuma-Baptist yilokho kwenzeka kuma-Nazaretha kwabohambo olungcwele kuma-Pentecost akukhumele onontanda ozimele abazazisayo ongeke ubatshele lutho uNkulunkulu angeke ayithola indlela yokungena ezinhlizweni zabo ingoba sebephenduke osiyazi ukuthi akukho muntu ongabatshela noma yini futhi nangokuba bazakhele ekuzindleni nabazalwane bazakhela isivumokholo sabo futhi uma besakha bashiya uNkulunkulu ngemumva yilokho kwenzeka kodokotela nxa sebezimele kakhulu ukuthi abasadingi lusizo oluvela kuNkulunkulu Lokho kuyilapho ngingayedwa fune umuntu ozongenza isilima nxa ushiya uNkulunkulu ngaphandle kunoma yini uvele ngifuna ungishiye ngaphandle nami futhi niyabona na ngoba ufanele njalo uhlale ukhumbula uNkulunkulu kuqala wazi kukhumeza ngakho abaningi namuhla thatha umndeni wabantu abazoqala baye enkonzweni noNkulunkulu uyophilisa umndeni omncane uyobabusisa abanikeze nomoya ongcwele ezimpilweni zabo Abantwana bayothandaza bazungeze itafula bayothandaza ngaphambi kokuba bayolala ubaba nomama bayohlanza izandla bathandaze futhi inqobo nje uma bese aqhubha kanjalo bayohlala bengumndeni kodwa ake bavumele bathole into yokuqala uyazi bebengenalutho imoto endala engasena umsebenzi kangako mhlawumbe bayigibele bahamba hambe ngayo kumbe mhlawumbe bahambe phansi Ekubheni bayothola imoto enhle, ikhaya elingcono. Futhi nento yokuqala niyazi, bese befuna ukungena kulokhu aba izwe elikubiza ngokuthi abantu bezinga elingcono, abazosihlanganisa nabo. Bagudlukele komakhelwana behlukile. Futhi phakathi lapho bathola ukuthi bathonywa ukuthonywa okuliphutha. Ufanele njalo ukuhlala lapho umbuso kaNkulunkulu ukhona, nalapho inkazimulo kaNkulunkulu ithululeka khona. Hlala lapho ongondliwa khona ngokomoya emini nobusuku. Bese ke into yokuqala uyazi kufika kwehlukana ekhaya nezwe bese bezikhukhumeza. U-Uziya wenza lokho wazikhukhumeza ukuziqhenya kukhulu. Manje siyabona ukuthi wazama ukwenzani. Manje yini ngempela yamthwelayo lapho enhlizweni yakhe sethole ukuzigukhumeza siyatshele eBhayibhelini kwiziKroniki sahluko samashumi amabili nesithupha sithola ukuthi iziKroniki zesibili amashumi amabili nesithupha sithola ukuthi wayethepheni lenkosi enesitsha sokuthunqisela impepho esandleni sakhe ukushisela inkosi impepho Nalapho asewenzile umfundisi wethempeli namashumi ayisishiyagalombili abanye abafundisi abamlandelayo futhi bamtshela. Ungakwenzi lokho uyaphambuka awusoyi umfundisi uyinkosi hayi umfundisi futhi wathukuthela futhi kumunga inhliziyo yakhe ethi yambalekela futhi wakhela isitsha esithunqisa impepho kuba ahambe noma kanjani uNkulunkulu wamshango xoko khona lapho esamile lapho ethukuthele futhi wafa engonochoko Wadingeka bamthatha bamkhiphe ethempelini. Ulapho lasifuna khona isifundo manje. Uma le ndoda uNkulunkulu ayibusisayo esikhundleni sayo. Ayeneliswanga yilokho. Yayifuna ukuthatha indawo yomunye. Undabe lutho njengendoda kakhongolose u-Upshaw. Niyakhumbula lo owaye wayesishoshe eminyaka engamashumi ayisithupha nesishiyagalombili futhi waphiliswa emhlanganweni phandle laphaya. Niyazi wayeyindoda kakhongolose wase-United States. Wathi ngeke ungabi yikho ngeyikho, ngakho lokho kuthi akube liqiniso. Ufanele uhlale obizweni lwakho lapho uNkulunkulu ekubizela khona. Manje inqobo nje uma ehlale eyinkosi futhi wayesibusisa kubantu sokuba yinkosi. Kodwa lapho esecabanga ukuthi wayengumfundisi, khona-ke wacabanga ukuthi ngoba uNkulunkulu wayembusisile angaba yinoma yini ayefuna ukuba yiyona. Kodwa wayesibusisa kubantu njengenkosi, kodwa hhayi sibusisa uphenduka isiqalekiso phezu kwabo lapho ezama ukuthatha indawo yomfundisi. Futhi sinenqwaba yalokho. Wonke umuntu ufuna ukuphatha ibhola, niyabona na? Uma udlala umdlalo webhola njengoba kuyinkathi yonyaka yebhola lezinyawo, into esifuna ukuyenza akusuye umuntu wonke ezama ukuthatha ibhola lisuse kumuntu oliphethe. Unguzama ukugada lowo muntu, mvikele, myekele adlule, sizama ukwenza igoli, niyabona na? Kwathi ungathini inkosi engaqeqeshiwe nje njengokuthwala umuntu oyedwa, umuntu wangakubo uqobo enebhola egijima ebheke enkundleni yegoli, bese kuthi-ke esikhundleni sokuzama ukushaya isitha sisuke kuye ithimu ababhekene nayo, uvumele umuntu wangakini uqobo ophethe ibhola asubathe nalo. Wonke umuntu ezama ukumephuca ibhola esandleni sakhe na? Kanani zohlulwa? Futhi namhlanje sinento efanayo. Uma sibona uNkulunkulu efika esigcawini futhi ezobuyisa into ethize, asivimbe zonke izitha zingezi kukho. Asisebenzise ukuthonya kwethu njengabasali, hhayi abagijimi, abasekali abavikela umgijimi. Asimyeke aze yophuma nebhola ngoba akukho mpikiswano. Okumele ukwenze nje kuphela ukuba uyilokhu gijima. Futhi sifanele sibe ngabasekeli. Ngikhuluma emhlabeni jikelele, niyazi ngosomabhizinisi we-Full Gospel umhlaba wonke jikelele, imikhandlu yezikhulu zesonto ehlelayo. Futhi esikhathini esingeside ngenkathi ngiyakholwa kwakuse-Kingston e-Jamaica ngenkathi beno-Castro nabo bonke enhla lapho kulo mhlangano, kume sasizoba sezansi endaweni yakhe kwakungaleyo ndlela. Nodumo lwabo bonke kuzo zonke iziqhingi lwaluphezulu lapho. Nalaba somabhizinisi babezama ukushumayela ivangeli kuma endaweni yakhe. Thina bashumayeli sinesikhathi esinzima esenaleyo kugcina kulingana, futhi basebenzisa ukuthonya okuncanyana bengakuthola. Nalo lonke isu lokwenza elincane kanje nakanjeya futhi bakucubucubungula kangangoba ungabusazi ukuthi uzokwenzani. Esikhathini eziningi phakathi ebandleni, ibandla elincane lingaba nemvuselelo eyenzekayo, omunye uzofuna ukuphuma lapha ahole umhlangano omkhuleko. Bese-ke unomqondo owehlukile kulokho ngempela iBhayibheli elikushoyo, kodwa yena ukukholwa ngale ndlela noma kanjani. Futhi uyoqala ukufaka umoya abese badonsa baqhelise abanye kukho. Into okumele yenziwe ukuvikela umlayezo ngendlela ohamba ngayo. Hlanganakho futhi ushaye konke kusuke kuwo uma ngempela sizokweqa umugqa wegoli. Futhi ngathi bazalwane, kukhona okuliphutha nina bafo ningosomabhizinisi. Indawo yokuqala anikuqondi ukuvelela. Anikuqondi ukuvelela entshumayelweni ngoba intshumayelo iyisipho esiwubizo lukaNkulunkulu. UNkulunkulu umisile ebandleni, uqala abapostoli, abaprofeti, abafundisi, abavangeli, nabelusi. UNkulunkulu bamisile phakathi lapho ukuze kupheleliswe ibandla somabhizinisi angafakaza. Abesifazane, mama wekhaya, akunandaba noma uyisisebenzikazi endlini yothize, fakaza. Yenza konke ongakwenza ukwenzela umbuso. Kodwa ungale othi uwe ujove nemicabango yakho, shona nje lokho okushiwo ngumlayezo bese uyilokhu ukuqhubeka, niyabona na? Futhi mhlawumbe uyoba nokuthonya okuthize.
Ulungile ungazama ukushumayela manje azo uNkulunkulu niyazi akubize vele uhlale nalokho nje bufakazi bakho uma ungakwenzi uyothezukela esigabeni esingesiso khona ke uyoxova yonke into unjalo futhi akumthokozisa inhlobo uNkulunkulu lokhu ukufakazisa lapha Ngenkathi lenkosi manje lapho esesolwe futhi etshelwa iqiniso ngumfundisi wendlu futhi wazama ukumtshela ukuthi wayesephutheni ukuthi uNkulunkulu wakubize lokho ezizukulwaneni zika-Aaron kuphela futhi babengcwelisalwe leyo nkonzo kuphela yilokho kuphela abafanele bakwenze abangcwelisalwe lokho Nenkosi akunandaba ukuthi yayilunge kangakanani ngoba uNkulunkulu wayibusa kangakanani yayingenalungelo lokushisa impepho
yayithatha indawo yompristi futhi ayifanele ukuba ikwenze
futhi lapho isisolwa yathi ukuthela intukuthela leyo yakhumuka futhi khona manjalo yabithi ukuthelo yakhe isaqhumuka uthoko lwabonakala ebusweni bakhe
wagcwala uchoko wayesewisa isitsha sempepho wagijima waphuma endlini niyabona na ezama ukulingisa omunye umuntu asifanele ukwenza lokho entukutheleni yakhe wenza iphutha futhi wayeseyashaywa
oh
impela kwaba isifundo kulo mprofeti omncane ukubona manje akunandaba ukuthi indoda yayinkulu kangakanani yayifanele ihlala bizweni lwayo ngiyaqonda ukuthi lokhu kuyaqoshwa futhi ngiyazi ukuthi kuyo kuya emhlabeni wonke kubuyele emenweni nakumalawu nakho konke okunye lo mlayezo lapha kulo busuku uyohumushelwa ezilimini kodwa ngikusho lokhu ngenhliziyo yami yonke kungaba kanjani abantu abaningi bethi awujoyini ngani izinhlangano ezithizeni na awuzingani namapentecost na awuzingani naleli qembu na yini ungavele uyeke lezi zinto ezincane zihambe na ngakwenza kanjani na ngifanele ngihlale nalowo mlayezo ngenkathi ingelosi yenkosi ibonakala ezansi emfuleni kulokho kukhanya lapho njengoba nibona futhi nxa sekufakaziwe nguhulumeni nayikuphi nesayense ucwaningo lwesayense ukuthi kuliqiniso futhi yangitshele ukuba ngihlale naleli zwi pho-ke ngingayishintshanisa kanjani nesivumo khona na uma lawo madoda ephandle lapho ukuba enze lokho awakwenze Kodwa sabizala ukushumayela izwi.
Don't compromise.
Ungayakeleli. Yimezwini.
So now you see.
Ngakho manje niyasibona isizathu ukuthi kuyingozi ukuzama uyekelela bese wenza enye into. Ngombe uzame ukuzigugumeza phakathi kwakho bese uthi, "Oh, ngiyenza lokho bese ngenza imali eningi." Ngiyenza lokho futhi bonke abazalwane bayovumelana nami. Ngingayekelela kulelizwi futhi kuze kuthi amaphesenti angamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye abefundisi aguquke impela kuhle kulungile. Futhi ngiyazi manje abanye babo babiza kuyini na olofu nezinhlanzi. Bebona abantu bephiliswa nokwahlulelwa kwemicabango namandla kaNkulunkulu nokunye kubonakaliswa. Bakusa lapho ukuthola imihlangano nokuthola abantu amasonto abo nezinto. Kepha nxa sekufika ekuvumelaneni phezu kwezwi bayosuka kulo. Nxa kukwenze lokho hlala nezwi. Manje lokhu kwaba isifundo kulo mprofeti omncane ukuthi akunandaba ukuthi wazama ukuba yini. Ufanele ahlale obizweni lwakhe. Oh hey, wafunde uhlelo lukaNkulunkulu lomuntu. Uhlelo lukaNkulunkulu kumlisa ngokuba ahlale endaweni yakhe. Uhlelo lukaNkulunkulu kwabesifazane lokuba bahlale endaweni yabo futhi. Ngeke uthathe indawo yendoda. Bazama ukukwenza kodwa ungakwenzi. Ndoda, ungajaji indawo yabesifazane. Ungadoki njengabesifazane. Nani sifazane, ningadoki njengendoda. IBhayibheli lithi kuliphutha ukwenze njalo. IBhayibheli lithi owesifazane odoka ingubo yowesilisa kungukwenyanyeka phambi kaNkulunkulu ihlazo niyabona na. Kodwa manje akuseli ukuba ubehlukanise, niyabona na. Manje uzokwenza kanjani kepha ngaphandle kokuba uphambane nakho na? Yep, khona nxa wenza lokho. Nike nasibona lesi siyalo senkantolo kuleli viki lapha eIndiana na. Ihlaza lingaka pho. Eminyakeni engaphansi kweshumi nesihlanu edlule. Umndeni lapha ePort Fulton. Ngicabanga ukuthi abanye bomndeni bahlezi lapha kulo busuku. Lapha ePort Fulton. Bathumela ekhaya intombazanyana isuka esikoleni. Ngenxa yokudoka izikhindi nxa iya esikoleni. Nago kuleli viki. Bazama ukumangala.
futhi bayixosha esikoleni futhi bakwenza intombazanyana enqabe ukugqoka izikhindi esikoleni.
Yini indaba ngesizwe sethu na? Bengicabanga ukuthi kwakuyizwe lokukhululeka leli. Cabanga ukuthi sasinelungelo inkululeko yenkolo.
Lokho kwasukuma wathi kuphambene nokholo enkolo yethu. Ngowabantwana bethu bagqoka izikhindi, intombazanyana yethu eneshumi nesithupha, ishumi nesikhombisa leminyaka obudala ukuba igqoke isikhindi kuphambene nokholo enkolo yethu. Futhi bayimukise bayixasha ingane esikoleni.
Ngiyaqonda ukuthi wonke umuntu ongeke avume futhi eze esivumelwaneni sezizwe ngezizwe solobo ubudlelwane abazama ukusibumba. Ukuba babeke futhi bahlanganise onke amasonto ndawonye.
Ukuthi bonke labo abangayikuza bangene futhi bazihlanganise nayo babenza isifundazwe esincane bazobathumela e-Alaska.
Ungasilindela futhi isimo sezulu esibandayo ngoba kubuya sengathi kuyeza.
Isihlaze lingaka!
Mngani wami omdala empilweni yami uJim Poole, ndodana yakhe imi lapha namuhla ebusuku. Bengifisa sengathi ngawise ubengafika kuphela nalokho indodana yakhe ekwenzileyo. Uthi besikhuluma namuhla sixoxa ngocingo. Wayephawula ngo ngiyakholwa ngomhlaziwe zindaba kumbe omunye, angikhumbuli kahle ukuthi bekungubani manje, kepha uthe wakuvamise ukuthi abantu baseMelika bageze umzimba kanye ngeviki bakhuleke nsuku zonke. Wayesethi manje bageza umzimba nsuku zonke bakhuleke kanye ngeviki. Kodwa ngokuthi ngaqoka kuyeka ukugeza umzimba. Kodwa kuvele kukhombisa ukuthi sesiwe kangakanani, kwenze njani lesi sizwe na? Cishe eminyakeni emihlanu edlulayo ngangise-Ohio futhi nganginomhlangano entsha laphoya yini igama leleyo ndawo lapho enganginawo phandle laphoya phezu kwalokho na Chautauqua. Futhi ngangilalele ukusakazwa kwezindaba ehhotela futhi zathi imbali yenkululeko ife namhlanje ntambama enkantolo lapha e-Ohio. Abantu abangama-Amish abakholelwe ekuthumeleni abantwana babo kulezi zikole zikawonke-wonke banezikole zabo. Nakule ndawo ethize eyakhelene nalapho, laba ababekhona babengenazikole eziphakemeyo. Kungumthetho wase-Ohio nase-Indiana, ngicabanga ukuthi umthetho wesizwe ukuthi bonke abantwana kufanele baye esikoleni baze babe neshumi nesithupha. Nale ndoda yayinabantwana ababili, umfana nentombazane, ababengenalo ishumi nesithupha futhi benqaba ukubayisa ezikoleni zikawonke-wonke lapho befundisa khona isayense yesakhiwo somuntu nokuziphatha kwakhe kaDarwin, ukuthi umuntu wadabuka kwingamuzana elilodwa abe yinkawu, uyilokho kuphela inkawu ekhulisiwe nje ne. Futhi ngakho abavumelananga nalokho futhi bangeke bavumele abantwana babo bezwe lokho. Futhi ngakho izinkantolo zase zibadonsela phakathi. Nalo mahluleli omncane ohlaniphile ongumsizi wathi kubaba nomama asebekhulile ngeminyaka nezinole zakhe zigundiswe okodengezi egqoke ama-overloli. Wathi, mnumzane, lelizwe lase-Ohio linomthetho othi ingane kumele ifunde isikole ize ibe neshumi nesithupha. Futhi wathi, uyenqaba ukuthumela abantwana bakho, uphendula uthini na? Wathi, mnumzane ohloniphekile, ngiyayihlonipha imithetho yalelizwe elithandekayo engingokuzalwa kulo. Wathi, kodwa sifika lapha eminyakeni eyadlulayo okhokho bethu ngenkululeko yenkolo. Futhi ingakho silapha ngenxa yenkululeko yenkolo. Inkolo yethu sifundisa ukuthi asikholelwe ekutheni sivele ezilwaneni ukuba sibe ngumuntu. Lokho sikholwa ngokuthi sadalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu. Ngakho-ke kuphambene nezinkolelo zenkolo yethu ukuthumela abantwana bethu esikoleni esifundisa into enjalo. Ngakho-ke asinaso isikole esiphakeme lapha sokuba abantwana bethu baye kuso. Futhi akungoba singanihloniphi, siyakuhlonipha nikholelwa kukho. Kodwa mina nathi asikukholwa lokho futhi asikufuni kufundiswa kubantwana bethu. Wathi, kuzoba ngokuthi uthumele abantwana bakho esikolweni noma wena nomkakho nizodonsa iminyaka emibili ejele likahulumeni eliguqula izimo zabonileyo zize zibe ngcono. Wathi, isiphi isinqumo sakho na?
Wathi umama nami sizodonsa iminyaka emibili. Futhi baphenduka baqala ukuphuma behamba. Mahle lomdala ufanele ukuthi wathi zizwela kancane ukulahlwa. Ngakho wathi, khumbula, alisho yini iBhayibheli leni ukuthi nikani uKhesari okwaKhesari? Nobaba waphenduka wathi, nakuNkulunkulu. Ulungile. Bese inkululeko nomahluleli wathi ngugwebe eminyaka emibili. Wathi ngakho-ke inkululeko, imbali yenkululeko ifele kule nkantolo namhlanje entambama. Eqinisweni amadankathi kumbe ama-amishi njalo akunandaba ukuthi bangabangejwayelekile kangakanani bakholelwa ekuphileni ngobungcwele. Futhi akukhona uwakhe umlando noma yikuphi e-United States lapho asebake baba nezingane ezingamahlongandlebe. Akukhona oyedwa umuntu, oyedwa umntwana enkolweni yabo owake waba yihlongandlebe. Bayekele bengabangejwayelekile noma ngabe bafuna ukuba yini, bakhuliswa kahle, angibasoli. Kodwa lalelani, imbali yavela yafela khona lapho ngaleyo nkathi, kodwa cishe emzuzwini elishumi beyavuka futhi. Ummeli oshushisayo bonke bawathi fuqaqa amabhuku abo basebethi, siyesulaka emsebenzini wethu ngoba uma wephula lelo lungalo elingokomthetho bazowephula onke. Nake naqaphela ngelinye ilanga ngesikhathi lowo mbhishobhi wayi-Methodist omdala ohlakaniphileyo akushoyo ngo ethi umkhuleko ebandleni esikoleni na? Leli kwakungesilo ibandla le-Methodist, lowo mbhishobhi wayehlakaniphe ngokwanele ukukwazi lokho. Lelo kwakungelinye iqembu bebona ukuthi bangafinyelela kanjani ekuphoqeleleni umthandazo othize esikoleni. Ukuba bake bawuphasisa, babeyowuphasisa nomunye ngokukhulu ukushesha ababengakwenza. Batikitela uso sonke isikhaya bangasithola, ngakhathazeki bazosithola. Sifuna isiphambano, sifuna uKristu manje lapho sisangamthola. Ungathonywa ngomuntu mhlawumbe ongathumela i-omningi umsobo phansi. Ungathonywa ngokuvela kumuntu oyokunika umshini ongcono oyogibela kuwo kumbe ikhaya elingcono ozohlala kulo bese udayise ubuzibulo bakho kuKristu. Ungakwenzi qaphela okwenzayo. Njalo landela lowo othonywa futhi asekelwe nguNkulunkulu, lowo mazi ukuthi uNkulunkulu unabo. Ungalandeli ukuthonywa okubi. Yebo, kulungile. Ungazama ukuthatha indawo yomunye. Umbono ethempelini wabona esihlalweni sobukhosi uNkulunkulu engophakeme, uNkulunkulu ephakeme. Manje niyabo lenkosi eyayi yayenze isibonelo phambi kwa-Isaya. No-Isaya eyibonile ukuthi leyo nkosi ngokushesha nje isiphumile obizweni lwayo, ya uNkulunkulu wayishaya ngochoko. Khona-ke u-Isaya wacabanga, kufanele ngenze njani na? UHezekiah wayesefile, wayekade encike kakhulu engalweni yakhe. Futhi wacabanga ukuthi usephelile, angenzani na? Ukuphila qobo lwakho cishe kwase kumphelele. Ngakho umprofethi omncane wenze njani na? Wasuka wehlela ethempelini uyokhuleka. Owaphansi e-altari wasekhala kakhulu. Kwezinye izikhathi uNkulunkulu uvumela zona izisekelo zishaywe zisuke phansi kwethu. Ngezinye izikhathi uvumela ukugula kusishaye. Uvumela izindumalo, buhlungu, benhliziyo, bugadle kithi. Ngezinye izikhathi uyakwenza lokho ukukusa lapho oyothonywa khona ivangeli. Uhlakaniphe ngokwanele ukukubamba, ungabe isiphukuphuku ngokwanele ukusuka kukushiye. Qaphela, u-Isaya wazi ukuthi ufanele athole okuthize kwahlukile. Pho wenzani na? Waye ethempelini, waphakamisa izandla zakhe, wayesekhala kakhulu kuNkulunkulu, wayesewela embonweni. Futhi esawela embonweni, wabona uNkulunkulu, hayi phezu kwesihlalo sobukhosi phansi lapha, kodwa esiphakeme esiphezulu. Oh hey, umsila wakhe wawumlandela, waphakamiselwa emazulwini. Futhi wabona emuva naphambili ngethempeli amaserafi endiza. Oh hey, serafi futhi kulichaza abashisi. Igama serafi lichaza lokho okungukuthi kuseduzane ne-altare. Eqinisweni amaserafi yilo owamukela umhlatshelo bese ehlanza umkhonzi bese ke emisa kuNkulunkulu. Iserafi lenze njalo. Leli serafi laliyisimo sezingelosi futhi encikene kakhulu noNkulunkulu khona impela e-altare futhi emukela umhlatshelo ukukhombisa ukulunga kaNkulunkulu ukuthi isono singeze phambi kwakhe ngaphandle kuba sesihlawuliwe. Niyabona na? Nelamaserafi, niyakhumbula eminyakeni eyisikhombisa ebandla ukuthi ayewalinde kanjani amavangeli elinye ngakwelinye icala na? Niyakhumbula sawathatha emumva ensimini yase-Ideni nenkemba yelangabi emi lapho na? Alinda i-altare! No-Isaya, nomprofeti omkhulu lapho ewela emoyeni wabona kuqala uNkulunkulu ehlezi phezulu le emazulwini ngaphezu kwanoma yiphi inkosi yasemhlabeni. Wathi, ngayibona inkosi. Inkosi ihlezi phezulu iphakeme. Ngakho wabona inkosi yangempela nomsila wayo wawuyilandela. Futhi wabona amaserafi endiza endlini ayenamaphiko embozi ubuso bawo, amaphiko emboze izinyawo zawo, futhi ayendiza ngamaphiko amabili, futhi ayememeza, ingcwele, 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 inkosi uNkulunkulu Somandla, ingcwele, 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 inkosi uNkulunkulu Somandla, ongaka, umculo omnandi kangaka, isiga simnandi kangaka. Uthi kufanele ukuthi babekade bekusho kalula nje lokhu, ingcwele, 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 inkosi uNkulunkulu Somandla. That's the kind of kuluma. It's in the Zen Zazama Zama. I think for now.
I am a Shojemanje. Inwell, inwell, inwell.
Oh, Pimbalin Gaga. Put the word that's in Tiga Zanya Naza. Put it as Zama Zama. They're Pimbolao. I'm a mother of Kulu. That's it. That's it. In the last is in the Uncle Kulu. Ema maza, ingwele, 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 inkosi uNkulunkulu Somandla.
What a vision.
Umbono nje, wewu, oh hey.
Notice.
Qaphelani futhi, uIsaya, owakade encike engalweni, ngawuzikhaya futhi wambona efa, phansi kokwahlulela kaNkulunkulu. Wasebona lezi zidala ezingcwele, ezazi ngawuNkulunkulu. Iseraph limemeza, ingcwele, 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 inkosi uNkulunkulu Somandla. Nazo zingelozi ezingcwele zamboza ubuso bazo. Izingelozi ezingcwele zamboza ubuso bazo bungcwele phambi kaNkulunkulu angcwele.
Othi nasingobani na? Namanje, wo wena Methodist neBaptist nama-Presbyterians nama-Pentecoste.
Singobani na? Kazi ngoza zingcwele zifihle ibuso baze bungcwele phansi kwephiko okumaphambi kukaNkulunkulu. Xa izingelosi isidalwa empeleni esingaphambili kwezingelosi, izingelosi azimi lapho kuphela yiserafi angaphambili kwezingelosi kaNkulunkulu ungcwele kakhulu ngakuthi azamboza ubuso bawo phambi kaNkulunkulu angcwele. Nato kuphela ishoyo kwangukuthi ingcwele, 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 inkosi uNkulunkulu Somandla. Wewu, isembozo esikhethekileyo sawo ukuba ame phambi kwaNkulunkulu. Hloboni yesimbozo esiyidingayo na? Ayemele mbozwe. Manje ngifuna ukusho lokhu khona manje, igazi likaJesu Kristu lenele. Niyabona uKristu akafelanga wona amaserafi khabo khabo, kodwa ayeyizidalwa ezadalwayo. Akazange afele izingelosi, wafela izoni. Akazange afele abantu abangcwele, wafela abangengcwele. Futhi inqobo nje uma ucabanga ukuthi ungcwele akaze akwenzele luthoke olulungileyo, kodwa nxa uqonda ukuthi awulutho khona-ke wafa wakufela. Niyabona na? Uma uqonda ukuthi awulutho khona-ke nguye wena waba nguye amfelayo. UNkulunkulu ungcwele wonke, akukho lutho kuye kodwa ngobungcwele yilokho kuphela ubumsulwa. Manje ake siqaphele isise lamaphiko imizuzu embalwa, sithole ukuthi amaphiko amabili lamboza ngawo ubuso balo. Ngokwami cabanga ngisho nezingelosi ezingcwele zamboza ubuso bazo obungcwele phambi kukaNkulunkulu ongcwele. Futhi nenje kuphela ezazisho kwakungukuthi ingcwele, 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 inkosi uNkulunkulu Somandla, ingcwele, 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 inkosi uNkulunkulu Somandla. Futhi siyatshelwa ukuthi zamemeza emini nobusuku. Leso isinyathelo sokuqala esivela kuNkulunkulu sehla. Imini nobusuku Akukho mkhawuko futhi nicabanga ukuthi siba ngomsindo kakhulu. Ucabanga ningazi igidi zalabo abazungaze i-South of Course. Le bhibhe lazamazamesa izinsika zethempeli. Lapha lilodwa vo lawo limemeza ingcwele 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 na. Niyazi iphimbo lalo elazamazamesa ithempeli. Ngenkathi izigidi zawo zimemeza zungaze i-South of Course sikankulunkulu. Ingcwele 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 inkosi unkulunkulu somandla. Ingcwele 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 inkosi unkulunkulu somandla. Namaphiko phezu kobuso bawo. Amaphiko phezu kwezinyawo zawo namaphiko ekuzithobeni inhlonipho oh hey
now there's no reverence or respect
awukho ukuthoba kumbe inhlonipho yanoma yini ekhuluma ngobungcwele nikhuluma ngobungcwele ubizwe ngomgcinciko ongcwele akukho ukuthoba akukho ukuhlonipha ngisho uNkulunkulu abantu bakhe kumbe izwi lakhe
I think you're right Ben
Manje lesistosi zaphethela phi na? Ngicabanga ukuthi uqinisile Ben. Wabethela isipikile ekhanda ngaleso sikhathi ndodana. Yebo, engathi kunjalo. Liyophethela phi ke leli qembu elingenantobeko na? Siyophethela phi lesisixuku esingenantobeko? Kunjalo. Labo abangenakho inhlobo okuhlonipha uNkulunkulu. Niyazi kwakuvamise ukuba ukuthi uma owesifazane kumbe owesilisa bethe babe ngamaKristu, abantu babekuhlonipha lokho. Kodwa namuhle bathanda nje ukubona ukuthi bangenza ihlaya elingakanani kukho niyabona na iqembu elinganantobeko. Wo, ngani na? Niyazi ukuthi ni ilesi sizathu abezwe ukuthi lokho kuliqiniso. Abezwe ngoNkulunkulu. Abakhumbuli ukuthi iBhayibheli lithi ukuthi izingelosi zikaNkulunkulu ziqanise kulabo abamesabayo. Azizi nje kuphela ukuze bavakashela zigcumeka amathende azo phansi. Amen. Izingelosi zikaNkulunkulu ziqanise kulabo abesaba igama lakhe. Zihlala lapho emini nobusuku. Umfowethu omdala likhaladi wacelela uculo, izingelosi zihlala zingilinda. Wathi yonke imini bonke busuku izingelosi ziyangilinda. Kunjalo yonke imina ubonke ubusuku izingelosi ziyangilinda. UJesu wathi ngabancinyane wathi qaphelani ukuthi anikho ube noyedwa walaba ngokuba izingelosi zabo zibuka njalo ubuso bukaBaba wami osezulwini. Niyabona na zihlala njalo zikanisile zilinde labo futhi abakukholwa ngisho nalokho abantu ababi. Sizongena ekutheni yini ukukhonza nobubi ebuseni uma inkosi ithanda. Manje qaphela abakukholwa ngisho lokho balahlekelwe yikho kwami ukuziphatha kuhle yonke inhlonipho yonke intobeko kepha nokho bayasonta. Isixuku esingenantobeko kwasanhlobo yilabo abasontayo. Kunjalo umdayisi omdala wotshwala bungekho emthethweni, umthwali wotshwala bungekho emthethweni eza ehla ngomgwaqo edlula izungeza ethe ukudakwa. Uma ukhuluma naye ngenkosi uyoma akhulume nawe. Abanye balabo bemiqondo emidala ababizwa ngamakholo amalunga esonto bayovele bakuhleka ebusweni bakho ngqo ngoba bafuni impela. Abalantobeko ucabanga ukuthi ufanele ube sekucwasaneni kwabo kuncane kungenjalo awuhlali ngisho ecaleni labo lomgwaqo. Niyabona na liqiniso ukungabi nantobeko. Manje lezi zingelosi uma ziphambi kaNkulunkulu zazi kukholwa. UDavid wathi niyakhumbula saba nakho lapha ebusukwini obumbalo obadluleyo ngenkathi ngishumayela ngokuthize futhi wathi uDavid wathi ngibeka inkosi njalo phambi kwami ukuze ngingazanyazanyiswa. Kakhulu wathi make ngenza lokho inyama yami yakuphumula ethembeni. Yebo mnumzane, ngoba ngiyazi ukuthi akayikushiya umphefumulo wami esogweni, akayikuvuma ongcwele wakhe abone ukubola. Ngokuba inkosi njalo iphambi kwami noma ngabe uyaphi beka uNkulunkulu. Uma umuntu ethukuthela futhi ekuqalekisa beka uNkulunkulu phakathi kwakho naye. Uma umfo ekubiza umgcindi ongcwele beka uNkulunkulu phakathi kwakho naye. Uma unkosikazi ekuthi ukuthelela beka uNkulunkulu. Umkhonyane ekuthukuthelela beka uNkulunkulu. Uma abantwana bekususela uthuthuva beka uNkulunkulu. Niyabona na? Noma yini oyenzayo beka uNkulunkulu. Uma ubaba nomama bethi kukuthwansula futhi bekuqondisa beka uNkulunkulu. Khulisa umntwana ngendlela okufanele uhambe ngayo. Niyabona na? Njalo khumbula beka uNkulunkulu. Beka uNkulunkulu phambi kwakho futhi uyoba nentobeko kuNkulunkulu nokumhlonipha. Kunjalo. Manje qaphela. Amaphika amabili lamboza ubuso balo. Amaphika amabili lokho kusho ukuthoba, ukuthoba phambi kaNkulunkulu lakho thamisa lamboza ubuso balo. Manje tina asina maphiko esingamboza ngawo ubuso bethu sikhothamisa ikhanda lethu ezinyaweni zakhe sikhothamisa amakhanda ethu futhi sithandaze ngokuzithoba ngokuhlonipha yebo mnumzane uqonde nangamaphiko amabili lamboza izinyawo zalo lamboza izinyawo zalo zimelele ukuzibeka phansi nenhlonipho njengomose uMose inhlonipho kaNkulunkulu emtshela ukuthi wabe semhlabathini ongcwele wakhumula izicathulo zakhe niyabona na wenza ukuthile ezinyaweni zakhe Paulu ehlonipha uNkulunkulu ukuthoba lapho ingelosi yenkosi efika phambi kwakhe kuleyo nsika yomlilo wawela emhlabathini ngobuso bakhe inhlonipho uJohane umbhaphathizi wayenenhlonipho enkulu lapho ebona uJesu eze wathi angifanele ngisho ukuthinta izinyawo zakhe niyabona na izinyawo zikhombisa inhlonipho niyabona na Oh, yiba ngozwayo nansi into eyodwa kuphela yokuba uyizwe ubuncane bakho uma ufuna ukufikelela ndawo thize noNkulunkulu zenze ube mncane ngempela ungazenzi ube mkhulu njengo uzikhaya wangena phakathi lapho futhi wathi ngizakwenza lokhu noma kanjani noma ngabe angifune kutshelwa nguwe wayefanele ukuba azithobe Yebo sinciko zikaKristu ngiyaxolisa waye ngeke abe nochoko qhabo ngiyazi ukuthi ngumsebenzi wenu lowo uNkulunkulu wanibiza isikhundla seni leso qhubekani wenze banomzana ngiyaxolisa kakhulu bekuyoba nombhalo ohlukile kule ncwadi kodwa ngesikhathi elulwekwa wathi ukuthela ungabeluleka abantu ngokuthize kumbe ubatshele ngephutha labo bayolishiya ibandla Bafuna hamba uye komunye utshele abesifazane ukuthi abangabi nezinwele ezifishane kulungile ngizoya kwenye indawo lapho bezivuma khona inenekazi lahamba lapha esikhathi lesedlulayo ngathumela umkami ezantsi sasisemhlanganweni akabanga nasikhathi ukugeza izinwele zakhe wase ngamtshela ukuba aye kwesinye sezidolo lapho ezinhle afika geza izinwele zakhe waweya lapho nayo inenekazi lalingakwazi ngisho nokuthi zimiswa kanjani izinwele zakhe lalezi sonto zizongolozele ikhanda lakhe Waza lati angaze ngigeze izinwele zamuntu onezinwele ezinde lalingazilutho ngakho Angazi oh hey nebona na abazi ukuthi kuyini ngani na kungenxa yamapulpiti abuthakathaka abebehlezi ngaphansi kwawo impela amapulpiti abuthakathaka angeke alikhuluma iqiniso bayaxegisa ngalo niyabona na ngono bekuyoba ngcono ukuba ubuzokuzwa futhi ukuba ubuzokhuluma nomunye wabo bayosukuma baqhume bese bethi angisophinde ngimlalele leyo mgingqiko ongcwele futhi niyabona na qhubeka uzikhaya kunjalo uthoko Ngani ngingaxoka ukuba nothoko noma nini kunalenhlobo yochoko kulungile lolo luchoko lomphefumulo niyabona na nxa wenyuka futhi ubhedukelwe ukhona impela lapha ya ubhedukelwe uchoko futhi isono esibi kakhulu kunochoko siwuchoko lomphefumulo uzikhaya mhlawumbe wahamba walalana nawoyise kwasho iBhayibheli ukuthi wayesindisiwe ngoba wenza into eliphutha kodwa uma ukwenza kwazi kangcono khona ke ubhedukela luchoko lomphefumulo Ngakho ke akukho indlela yokungenisa umphefumulo nochoko niyakwazi lokho Ngakho ke zenze ube mncane zithoye phambi kaNkuluNkulu Ungazikhukhumeza uqhume hlola imibhalo bese ubone ukuthi akunjalo na Ngathi lo munye esikhathini esingekude bathi mfowethu Branham ngiqonda ukuthi unguJesu yedwa Ngathi qonda ngokulephutha niyabona na ngathi angisuye uJesu yedwa Wathi ngane babhaphathisa egameni likaJesu Ngathi lokho akungenzi uJesu yedwa Ngathi imfundiso kaJesu yedwa babhaphathizela ekuzalweni ngokusha angikholwa lokho angikholwa ukutheni uthi ungabhaphathiswa nje egameni likaJesu uthethelele umphefumulo wakho izono zakho ikholwa ngokuthi uPetru wathi phenduka kuqala kuquka ugeje uphawu buyele emuva phenduka bese ke ukhombisa izwi ukuthi usubhaphathiziwe ngiyakholwa lokho angikholwa ukutheni ngokuzalwa ngokusha kungumbhaphathizo kamoya ongcwele akusiyo umbhaphathizo kamoya ongcwele unguphinda uzalwe futhi sizola kabutsha ngegazi ingamuza nayegazi vela ngiqonde ukuthi ingamuza yokuphila ivela egazini ubhaphathizwa ngomoya ongcwele emzimbeni kodwa uzalwa kabusha ngegazi ngokoqobo uzalwa igazi likayihlo ngizalwe ngokusha ngegazi kababa wami futhi ngeyenu baba wethu uKristu yebo mnumzane kodwa niyabo asikholwa leyo nto ngoba sibhaphathiza egameni likaJesu Kristu ungasenzi uJesu yedwa nhlobo qhabo mnumzane Yebo mnumzane uMose wazithoba ebukholeni lapho ezwa lelo phimbo likaNkulunkulu liphuma kanjalo khumule izicathulo zakho uMose wavele wakhothama wadlothula izicathulo zakhe niyabona na kunjalo uPaulu ngesikhathi lokho kukhanya kumshaya emhlabathini wathi Saulu Saulu ngihluphelani na wathi Nkosi ungubani na niyabona phansi emhlabathini Gubana, wathi ngingujesu lewetheka yomlilo. Ingujesu kulukhuni kokukhahlela emeveni. Wathi inkosi fanele ngenzeni na? Wayeselungele. UJohane Mbhaphathizi wambona eza omunye wamadoda amakhulu kakhulu. UJesu wathi akukaze kube bikho muntu ozelwe ngowesifazane omkhulu njengoJohane. Futhi lapho uJohane mbona waqonda ukuthi wayemncane kakhulu wathi angifanele ukukhumula izitathelo zakhe. Amen. Njalo qaphela umuntu omkhulu ezithoba. Indlela eyaphezulu iphansi njalo nje. Zenze kube mncane noNkulunkulu yokuphakamisa. Oziphakamisayo uyothotshiswa kepha ozithobayo uyophakanyiswa. Oh hey, ngiyakuthanda lokho. Zenze kube mncane. Hlala njalo mncane. Ungabi isikhulu, iba ngumfo omncane. Niyabona na? UNkulunkulu nguye yedwa phakathi kwethu omkhulu nakanjani? Kunjalo. Awufuni ukuthi ibandla lingcwele, abantu abangcwele. Oh qhabo, uNkulunkulu ongcwele, kunjalo. Futhi nebandla elingencwele nabantu abangangcwele, kunjalo. Ayikho into okuthiwa ibandla elingcwele. UNkulunkulu ongcwele ebandleni. Akusiba abantu abangcwele, ngumoya ongcwele kubantu. Ngakho ke, awukhulumi ngabantu, ukhuluma ngomoya ongcwele okubantu. Amen. Amen. Nanto igama eliyilo. Amen. Lokho kushaya ekhaya, ikuzwile lokho. Yebo mnumzane, ukuthandile lokho, ngiyakwazi lokho. Uthumo. Yebo mnumzane.
All right.
Kulungile, siyenze kube mncane. Lamboza ubuso balo ngamabili ukuthobeka. Lazibeka phansi ngokumboza izinyawo zalo. Manje, okwesithathu ngamabili landiza.
He put himself in action.
Lasebenza ngamabili awo. Lalizithobile phambi kaNkulunkulu, lazibeka phansi phambi kaNkulunkulu. Hayi lokho kuphela, alizange lihlale lapho nje, kodwa lasebenza. Ukhuluma ngebandla. Amen. Lasebenza. Noma yini elalinayo laselizimisela ukuhamba nayo. Yebo mnumzane. Okuyiyona nto elalingayisho ukuthi ingcwele 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 inkosi uNkulunkulu somandla, kodwa lasebenza ngalokho kunjalo. Lasebenza. Yilokho kudingwa ibandla kulobusuku. Kungukuba kuqala uthobe into elandelayo, uzibeke phansi bese ke ungena emsebenzini. Yebo mnumzane. Lakho bese umprofeti. Ngenkathi likhombisa umprofeti ukuthi nizimela kanjani izinceku zakhe, ukuthi wayezokwenza kanjani. Wenze njani lo mfo lengelosi na? Lo mprofeti walibona iphimbo lalo lizamazamisa izinsika yethempelini lapho limemeza. Ingcwele! Ingcwele! Ingcwele inkosi uNkulunkulu somandla nendlu yazizamazama. Lamameza futhi. Ingcwele! Ingcwele! Ingcwele inkosi uNkulunkulu somandla nendlu yazizamazama. Uyisaya wathi maye kimi. Umprofeti. Umprofeti oqinisekisiweyo. Ozalwe ngumprofeti. Umprofeti omkhulu eBhayibheli. Futhi wathi, maye kimi. Ngokuba amehlo ami abonile inkazimulo kaNkulunkulu. Buka lo mprofeti ezithoba. Umprofeti. Umuntu izwi likaNkulunkulu elafika kuye. Kodwa labe bona umbono usebenza. Wathi, maye kimi ngokuba ngimi eduzane kakhulu ngize ngibone ubukhona benkosi. Abantu besimanje bakithi eMelika bangakubona lokho basuke bazihambele futhi bakuhleke kunjalo. Labe bona umbono bonakaliswa. Umbono obonakalisiweyo. Oh, uNkulunkulu iba nomusa kuleli zwe lonakele. Umbono obonakalisiweyo. Wamemeza kakhulu. Maye kimi. Ngokuba ngingumuntu wezindebe ezingcolile. Futhi ngihlala phakathi kwabantu abandebe zabo zingcolile. Ngiphelile nya. Awukho lutho oluhle ngami. Ulungele wothi akabusise uNkulunkulu. Ngingowase Presbyterian, Methodist, Baptist, Pentecost. Angifuneki kuhlala ngilalele lento enje. Ukhona umehluko omkhulu. Ukhona umehluko. Futhi niyakhumbuka lo mprofeti. Owabizwa kusukela ekuzalweni kwakhe. Futhi waqinisekiswa, wabekelwa lesi sikhundla emaphakadeni, futhi wayefuna iqiniso, futhi wayekade enenkosi, wayibonile imisebenzi kaNkulunkulu ibonakaliswa. Kodwa lapho umbono ovulekile ufika esikhundleni sokumphakamisa wathi, maye kimi, ngiphelile, ngisebunzimeni manje, ngokuba amehlo ami abonile inkazimulo kaNkulunkulu. Futhi singayibona inkazimulo kaNkulunkulu, futhi sizozungeleza sithi, isicuku sabagingqi abangcwele, abantu abahlanyayo. Akumangalisi singafinyelela indawo. Manje kumbulani ngitshelile ngenkathi ngehlela lapha ukuzosho ukuthize kuzobasiza abantu. Yebo, sifanele sikuthobele. Kufanele sikunikeze yonke inhlonipho esingaba nayo. Nxa sibona umbono osobala uvela kuNkulunkulu ukhuluma futhi sazi ukuthi liqiniso. Maye kimi kwasho Isaya. Ngisendlini lapho kulo busuku kumbe namhlanje noma kambe kwakunini futhi ngibona inkazimulo kaNkulunkulu. Ngibona ingelosi ikhuluma futhi ngibona into ethize inyakaza. Futhi ngibuka phezulu lapho ya futhi ngibona uNkulunkulu ebonakaliswa khona lapha. Maye kimi ngokuba ngingumuntu ozindebe ezingcolile futhi ngihlala phakathi kwabantu abazindebe ezingcolile. Qaphela ukuthi kwenzekani. Oh, lenze njani na? Lakhombisa u-Isaya umprofethi ukuthi umuntu uyahlonipheka, uyazithoba phambi kwakhe. Azithobe, azibeke phansi, abeseke sebenza kunjalo, gadla ngomsebenzi. Njengowesifazane emthonjeni, lapho ebona okuthize kwenzeka. Wena maphika amabili wasubatha ngayo ngokukhulu kushesha waphumela lapho emthonjeni kaJakobe ukukhala omanzi onakele ababephikisana ngawo kodwa lapho esephuze kulowo mthombo wokuphila wahamba wasebenza ngokushesha akazange asho ukuthi Nkosi ngiyacela ngitshele ukuthi wayitholaphi imfundo yakho wayitholaphi le nto wakufunda kanjani na kumbe waze kanjani ukuthi nginamadoda amahlanu na waze kanjani ukuthi yini engalungile kimi na Waze kanjani ukuthi ngowesifazane waseSamaria na? Uzase kanjani lezi zinto na? Akazange abuze. Nkosi, ngiyabona ukuthi ngumprofeti wena. Siyazi nxa uMesiya efika, uyositshela lezi zinto. Oh hey. Wangiqonde ngombhalo. Wayesethi ke, ngiyazi nxa uMesiya efika, uyositshela lezi zinto. Wathi nginguye. Wahamba wasebenza. Nangu yaqonda ezantsi edolobheni ehamba ngokushesha okunamandla. Wathi wozani nibone umuntu ongitshele izinto engizenzileyo. Kungebe nguye uMesiya lona. Inkathi ebona iqiniso kazamanga ukuphatha ibhola. Yena kodwa impela wayelinika enkulu inhlonipho. Futhi ngeqiniso wayelesekela kakhulu. Ngoba wethele edolobheni futhi wathi, "Nina wozani nibone." Uma ningakukhwala wozani hamba nami. Othumo Ngizizwa nginjengomgingi kongcwele kulo busuku yebo mnumzane wo uma leyo kuyindlela ozwa kungumgingi kongcwele ngayo mangibe nguye yebo mnumzane ngiyazi ukuthi uqinisile ngiyazi ulapha ngiyazi ukuthi yena lo mesiya ngiyazi ukuthi yena lo uNkulunkulu yena lo uKristu ukhona khona lapha kulendlwana endala eshisayo lo busuku Ngiyakufakazisa kini. Buka leyo ngelosi yenkosi eme ekhoneni khona ngaphezulu kwendoda ehlezi ngapha. Igama layo ingumfundisi. Mnumzane Witt. Ivela eThe Virginia. Kunjalo. Iphethe ngikwethuka. Uma ukholwa ngenhliziyo yakho yonke ungaye ekhaya uphiliswe. Ukholwa mnumzane na. Kulungile. Hamba uye ekhaya uphile. Ukwethuka kwakho sekuphelile. Ihlezi khona laphaya, igama layo nguMuraya, ivela e-Illinois, inenkathazo yomgodi wendle. Uma uzokukholwa khona umzane, uyakhona? Ngisambi kuwe, yakukholwa khona, uzokushiya. Hallelujah! Lapho ilahle lomlilo selethinta umprofeti. Limenza mhlophe qwa. Lapho iphimbo likaNkulunkulu lithi, ngubani oyakusiyela na? Kona waphendula nangu mina thuma mina Akunandaba ukuthi kushushwa kuni akunandaba ukuthi siphambano sini thuma mina Nkosi nangu mina Akunandaba ukuthi bangaki abakubukela phansi kungaki lokho kumbe lokho ya thuma mina Usay lo Mesiya ukhona khona lapha manje ngiyambona futhi Amen Yini na lowesifazane wangena eminyakazweni Wathi amaphiko wayeseqala undiza wangena eminyakazweni ngokukhulu kushesha. Inkathi upostoli uPetro lapho ethatha uNkulunkulu ezwini lakhe ngolunye usuku le olwandle wayesedole ubusuku bonke futhi engahambanga lotho. NoJesu wafika kuye wathi, "Phosa inetha lakho ngakwelinye icala esikebhe." Wathi, "Nkosi, ngingumdobi, ngiyazi uma zidla noma zingadli, ngiyazi ukuthi zingaphi nokuthi azikho ngaphi." kodwa ngedwa yobusuku bonke futhi angibambanga shiwo nompingo. Manje uma uthi phonsela ngale, ngiyazi ukuthi akukho zinhlazi lapho yake kepha ngezwi lakho Nkosi, ngizobeka phansi netha. Wenzani na? Wamba wasebenza. Amen. Ukhona ithiba elidwele amanzi lapha. Uma ungakazi ubhapathizwe egameni likaJesu, kuyisikhathi sokusebenza. Uma uyilunga lesonto nje futhi ungamazi uNkulunkulu ngobhapathizwe kamoya ongcwele, kuyisikhathi sokunyakaza. Unjalo na? Boza ubuso bakho ngentobeko. Boza izinyawo zakho ngokuzibeka phansi bese uguqa ngamadolo akho bese uhamba usebenze. Uma ungamazi uNkulunkulu unyakaza. Lapho umuntu oyimpumputhe wayengaboni. Lapho uJesu ekhuluma naye, wayesephimisela odakeni, walibeka emehlweni akhe, wamphilisa, philisa. Sekwenzile, wahamba wasebenza. Walandisa udumo lwakhe akazamanga ukuthwala ibhola. Kodwa mfowethu, walandisa udumo lwakhe kuzo zonke izifunda jikelele. Kwenzani na? Wangena emsebenzini. Ngesinye isikhathi impumputhe yaphiliswa futhi yathi, lo muntu uyisoni, awumazi ngisho ukumazi. Wathi noma uyisoni noma akasona ngazi. Kodwa lokho engicabanga ukuthi ngiyakwazi lapho ngake ngaba impumputhe manje sengiyabona. Wenzenjani na? Wangena emsebenzini. Yilokho kufuna ibandla. Ngena emsebenzini. Sinokuningi ukuzibumbela. Sinesiningi isithunzi sezwe. Sidinga ukungena emsebenzini. Amen. Walwandisa udomo lwakhe phandle ndawo zonke. Abantu bePentecost babengazi kangako, babengakwazi ngisho ukusayinda amagama abo abanye babo. Babesaba bangene kameni ngaphezulu. Kodwa ngelinye ilanga bezani na? Benyuwe lapho ngokulalela izwi lakhe. Bathatha izwi lakhe. Wo, uma abantu namuhla bengathatha izwi lakhe, khona ke bazongena emsebenzini. Lindani emzini eJerusalema, Luka 24:49. Niyokwamukela umoya ongcwele emva kwalokho isethembiso emva kwalokho umoya ongcwele ufika phezu kwenu khona ke niyongifakazela izenzo 180 olokho 24:49 wathi bekani ngiyathuma isethembiso sika baba phezu kwenu kepha hlalani phezulu emzini eJerusalema nize nembathiswa amandla avela phezulu kuze kube nini na ihora lodo amahora amabili izinsuku ezilishumi izinyanga ezine izinyanga ezisithupha akwenzanga mehluko nize kuyisikhathi singakanani lokho na kuphela nize.
When you ask God for anything, stay right there until.
Hey, Shala uze kuze kube njani na? Kuze wenzake. Ufune, ukholwe, hamba usebenze. Phakaza ngakho. Phakaza ungesabi, sebenza. Ngabe sekameni phezulu, benzani na? Bedumise futhi bebusisa uNkulunkulu. Bemdumiselani na? Isethembiso. Babaze ukuthi kwakuzokwenzeka. Nakho lapho ukhona sebenza hamba endumise uNkulunkulu usesigcwaliswe isethembiso unasi isethembiso uma ukholwa ngokuthi uNkulunkulu uyaphilisa hamba emsebenzini uma ukholwa ngokuthi uzakubiza manje futhi ubambele kuye hamba emsebenzini. Amen. Hamba emsebenzini namaphika amabili ngakho asebenzise hamba emsebenzini aphakuzise Nkosi ngiyakholwa Nkosi ngiyakholwa. Ungeke nje uvele umemeze ingcwele 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 kufanele uthi Nkosi ngiyakholwa. Hlala emsebenzini. Amen. Bahlala emsebenzini kwaze kwavela ezulwini inhlokomo kwangathi eyokuvunguza komoya onamandla. Kwaseke ngempela kubakhola unyakaza baseke behamba besebenza. Mfowethu tatewethu esikubone kwenzeka lezi zinsuku zokugcina kufanele kusibeke emsebenzini.
Amen.
Sifanele sibe semsebenzini. Kunjalo impela. Sihlala sizungeze sengathi kwakuyinto futhi kulungile. Abantu abantu bahlala bazungeze abantu baPentecost. Inkosi iyawenza ukuthile. Bathi, "Awu, uhle kakhulu lo." Oh hey, akubuke kakhulu kufana neSeraph ehlala ehlise eduzane noNkulunkulu. Kunjalo, isithunywa sisondele kakhulu sona kuNkulunkulu. Uba ngumntwana wakhe ngaphambili ngale kwealtar lethusi. iSeraph lesi altar lethusi. Kodwa wena njengendodana kumbe indodakazi uqonda ngqo phambi kaNkulunkulu. Awudingi ukuhamba wedlule kunoma yimuphi umpriesti nazo zonke lezi zinto. Ungumpriesti wakho, niyabona na? Khona le phambi kwakhe njengamadodana madodakazi. Mfowethu, ngikhole ngokuthi sinokungaphezulu kwamaphiko. Amen, sinomoya ongcwele. Kunjalo. Kodwa sifanele sisebenze ngentobeko nangokuzibeka phansi. Hayi kuba seminyakazweni ukuzama ukufuqa into ethize nomunye umuntu. Kodwa ngentobeko nokuzibeka phansi okukhulu ukuze sihambe singene emsebenzini bese sithi, Maye kithi siubonile ubukhona buka Somandla siibonile imibono yenzeka lokho impela akushilo imisebenze engiyenzayo nani niyoyenza nemikhulu kunalo niyoyenza ngokuba ngiyakubaba wami sibone eminingi yenzeka esiyake yalotshwa yebo sibone eminingi yenzeka emhlanganweni owodwa nezinto kunaleyo eyalotshwa eBhayibhelini kunjalo eminingi emhlanganweni owodwa kunaleyo eyalotshwa eminyakeni engamashumi amathathu nantathu lengxenye yokuphila kwakhe kunjalo ucabange nje sikubone ngamehlo ethu sikubonile kwenzeka sikubone kubikezelwa kufezeka kubheke kayo izimpumputhe ezinyonga abashobeneyo izinto ezabikezelwayo ezenzeka impela ngokuyikho ncamashi akuzange kwehluleke mfowethu lokho kufanele kusibeka emsebenzini ngokuzehlise nokuthoba Usukele emuva le ezikhathini zeBhayibheli lapho into yomlilo ilengela phezu kwa-Israyeli futhi yenziwa inyama yakha phakathi kwethu ngivela kuNkulunkulu futhi ngibuyela kuNkulunkulu uPawulu ongcwele wayibona wonke ngobuso bakhe umfundisi omkhulu njengoPawulu efundisa ngaphansi kwaGamaliyeli wabhuquza uthulini wamemeza Nkosi Nkosi ngubani na ngizimisele ukuhamba umuntu omkhulu kwabe eyikho isazi futhi wazithoba ngoba wayibona insika yomlilo asiyiboni nje kuphela ngamehlo ethu ihamba phakathi kwethu kodwa siyithola ngisho ebuchwephesheni lokho kumele kusinyakazise Siyibona yenza izinto ezifanayo nalezo eyazenza emuva le isakwenza namuhla isithembiso sikaBaba wo yini na iza ukuzoqinisekisa izwi ukufakaza ukuthi izwi linjalo lokho kufanele kulinyakazise ibandla ngicabanga kanjalo na ngamabilamboza ubuso balo kuthobeni ngamabilamboza ezinyawo zalo ukuze ehlisa nangamabilahamba lawo sebenza nanti elihamba usebenzise Maya sfaya sibe sekunyakazeni ngokwezwi sifanele utshela abantu izibonakalo zokubonakala zokufika kwakhe ndawo zonke sisibona sifuqa siphumela ezwini sizwa umoya ongcwele fika sitshele izinto ezithile ezizokwenzeka akungaphezulu kwamashumi amabili eminyaka edlulayo kuyoyona lendlu wasitshela ngokungena kukamongameli Kennedy wasitshela ukuthi kuyokwenzekani ngempela ukuthi abesifazane nokunjalo bayongenisa le ndoda nalokho impela ayoba yikho futhi sasikwazi isikhathi eside futhi wasitshela khona ngempela okuyokwenzeka futhi nakho namhlanje futhi nathi naleyo nkomfa iqubuka umfela ndawonye webandla nakho konke kuhlanga ndawonye awusinyakazi singani lokho na kunjalo ehhe Izwi ngezwi njengalokho akhuluma kugcwaliswe kahle yithina kufanele kusinyakazise njengomprofeti sibonile umphumela noma ukufika kokwemuka ukuphika ukuziphakamisa kwamahlelo belahlekelwa izindawo zabo njengoIsaya wamalapho wayeyindoda yehlelo ekuqaleni kwakhe wancika enkosini ngoba wayeyindoda elungileyo kepha wabona ukuthi ukuziphakamisa kwenzani kuyo kwamsusa inguna phakade futhi sibonile ukuthi ukuziphakamisa kwehlelo kwenzeni ebandleni kususe lokho okubizwa ngebandla lehlelo laphuma inguna phakade enkundleni ngitshele lapho elilodwa elake lavuka emva kokuba liwile liwuphi na Buka emuva emilandweni ubone noma yiliphi ibandla elake lawa ngokusheshe nje umanikela hlela laliwa futhi lalingaphinde libuye futhi uziya akaphindange abuyele eThempelini futhi waba ngonothoko zonke izinsuku zakhe futhi wangcwatshwa engonochoko yebo mnumzane manje umprofeti wabona ukuthi lokho kwenzani wabona lokho ukuthi lokho kuziphakamisa kwenzani ngani si noma cishe wonke akekho umuntu ongeze emahlelweni ethu ngaphandle kokuba kuthathe ukuhlolwa phambi kukasiyazi wezifo zengqondo kuba abone ukuthi iIQ isebenza kahle noma cha ufanele abe neDDD iPhD ngaphambi kokuba akwazi ngisho ukuza akhulume nathi Izikhongo zethu zingeke zimvumele uma engenakho. Oh hey. Akungcono, isicwa singcono kakhulu ezweni siza bheka izimoto ezibekwe zazongeza izindawo zethu. Zingama Cadillacs nama Rickenbackers nokunjalo. Sibonile le nto ifa, sikubonile kufile, nayo yonke into isigcwele i yokucatshangelwa. Kwenze izilonda, izilonda ezinobovu njalo, njengoba iBhayibheli likubiza kanjalo. Konke kugcwele izilonda, kuyanuka kunjalo. Ngikusho lokhu ngokukamoya, niyabona na. Sibabona becetise bambeleleni, ekubambeleleni ezwini likaNkulunkulu, esephakamisa izivumo khona, Sikubona kwenzani na? Ushawe ngoqoqo, ukungakholwa. Ah, hey, oh hey. Njengo Uziya wazama ukuthatha indawo yokugcobolo wakhe yesikhundla esigcotshiwe emva kokuba eseshayiwe futhi wathola ukuthi samehlula. Futhi siwabonile lamabandla ezama ukuthatha indawo yesikhundla esigcotshiwe ushumayela izwi likaNkulunkulu futhi baphephuke naso. Abazi ukuthi kumele benzeni. Khiphela izwi phambi kwabo. Abazi ukuthi bafanele benzeni. Kubi kakhulu sikholwa ngokuthi lokho kwakungokolunye usuku. Yini na bathi dekile. Ungasibamba kanjani isikhundla sikaNkulunkulu esigcotshiwe bese uphika izwi lakhe eligcotshiweyo elinguye uqobo lwakhe esimweni sezwi na? Ungaphika kanjani ukuthi izwi liqinisile kodwa ulokhu uthi ugcotshwe ngomoya na? Okuyiyona nto kuphela eyobonakalisa izwi kaNkulunkulu ngumoya ongcwele uqobo lwawo. Nxa umoya ongcwele sefika iyothatha lezi zinto zami anikhombise zona kunjalo. Ungasithatha kanjani isikhundla esigcotshiwe kodwa ungovuma ukholo noma owehlelo na? Bafile! Into kumele uyenze! Iwaphansi umemeza kakhulu! Nkosi uNkulunkulu ngingumuntu wezindebe zakhe zingcolile. Yebo mnumzane. La mahlelo azama ukuthatha indawo yebandla elingcwele. Siyakholwa uNkulunkulu uyise uSomandla umdali wamazulu nomhlaba na uJesu Kristu ndodana yakhe. Siyakholwa kulo ibandla elingcwele leRoma elikatolika nazo zonke lezi zinto ezahlukile. Siyakholwa kubo ubudlelwane babangcwele. Ngikholwa ebudlelwaneni bukaKristu. Yebo mnumzane. Ngiyakholwa ngokuthi abangcwele basenkazimulweni impela. Futhi ngikholwa ngokuthi sinomlamulelo oyedwa phakathi kaNkulunkulu nomuntu. Yebo mnumzane. Hlokoloza leyo nto lapha iBhayibheli liyaphambana nalokho. Bathi kulungile iBhayibheli lelo nguNkulunkulu. Izwi lalingu nguNkulunkulu. Nezwi lenziwa inyama lakha phakathi kwethu. Manje izwi lisenyameni yethu lizenza lona uqobo libonakaliswe. Liqotha ngomoya ongcwele. Sikhathi sokunyakaza kunjalo.
The effects of the vision upon the prophet. Oh my.
Miphumela yombono phezu komprofeti. Oh hey. Yamenza avume ukuthi wayisoni umprofeti ogcotshiweyo. Wathi ngingumuntu ozindebe zakhe zingcolile. Nginephutha, ngeziphutha. Angihlanzekile mina uqobo lwami. Wayisoni, wazivuma izono zakhe. Yebo mnumzane. Kwenza umprofeti kaNkulunkulu avume ukuthi wayisoni. Wenza lokho ke umbono. Labo abane-DDD, PhD bayokuhleka. Bathi kungukubusa ezindabeni ezingcwele kwebandla elithize. Ngizwile ukuthi isikhulu sesonto sitheni kulokho kusakaza kwezindaba namhlanje na. Sithe kukhona abathize abafundisa ukuthi ukubuya kwenkosi kuzofika masinyane. Sithi, kodwa empeleni kuzomele sisiqede leso sixuku. Sifuna ukuhlanganisa inkolo yomhlaba. Ngempela kanje. Nina abantu ningalali manje. Into iseduzane kunoma nicabanga. Lo mfocishe nguye lo ongamazi uJosefa, niyazi. Qaphelani, kungena ngobukhulu buqili. Babambelela khona lapha kuleyo ndawo yokugcina lapho beyobumba khona umfanekiso kukho ngokuthatha umfela ndawonye webandla futhi bewenza ukhulume impela njengalokhu kwenza isilo. Futhi bawunike amandla ukuhlupha bonke abantu abakhonzayo. Futhi kuyoguqulwa izikhathi nemithetho kaNkulunkulu. Khona impela lokho owakushoyo. Sizongena kulokho kamuva. Isikhathi sesihambile kakhulu lobusuku. Kodwa sizo niyakwazi nokho. Yebo mnumzane. Kwamenza kuba vume uqobo lwakhe kuba uyisoni. Ngani ukuba kwakuyoba yilokhu abakubiza ngenamuhla babe uthi ulungile ngingudokotela osibanibani. Ngezo mbishophi ethi, nxa ngifika phezulu ezulwini niyazi ukuthi ngiyokwenzani na? Wathi, ngizoya kuJesu ngithi, uyangazi ukuthi ngingubani na? Ngingumbishophi sibanibani. Wathi, yebo ngizwile ngomama ekhuluma ngawe. Wathi umuntu okholwa iBhayibheli, unjengokuxovuza emanzini anodaka, awazi ukuthi uyaphi. Ungakucabangi lokho, ungumholi wami. Ngizoshumayela ngalokho kusasa ebusuku. Yebo mnumzane. Uyokuhola kuwelise wonke amanzi anodaka lapho uzodabula kuwo onke amachaphozi ayingozi nazo zonke izindawo eziphakeme nezindawo eziphansi. Noma kukuphi, uyongihola angiwelise emfweni wokufa. Amen. Oh, yebo mnumzane, uyongihola nxa ukufa kufika angikwesabi kubi ngokuba wena unami. Yebo noma ngihamba esigodini sethu sizokufa angikwesaba kubi wena ulapho uma ngendlela umbhede wami endaweni yabafileyo kwasho uDavid nango lapho uma ngithatha amaphiko okusa ngindizele kude nango ulapho uhlala ephambi kwami ngakho angikuzanyazanyiswa amen oh hey thatha lawo maphiko uhambe usebenze manje yebo mnumzane lo mprofeti uhambe wasebenza ngokusheshsha futhi waye emadolweni akhe futhi wathi ngingumuntu ozindebe ezingcolile wathi leyo ngavuma nje kwase kufika ukuhlanzwa ufanele ukuvuma kuqala ngifuna niqaphele nkathi lo mprofeti awucabange hayi umuntu ohamba nohulumeni ohlangene umprofeti oqinisekisiwe futhi kwathi angawubona lowo mbono wokuqala wayengakaze ayibone imibono phambilini wayenawo nganye indlela wayekuze ukukholwa kaNkulunkulu futhi wahamba ngokwezwi kodwa kulesi sikhathi wakungumbono sobala wayesememeza ngingumuntu ozindebe zakhe zingcolile futhi ngibonke labo bantu bangcolile maye kimi ngoba ngibona inkazimulo kaNkulunkulu ibonakaliswa futhi siyayibuka nje sifanele ukusuka sindeze niyabona niyabona na ngingumuntu ozindebe zakhe zingcolile wayehlele altar futhi wathi ngingumuntu ozindebe zakhe zingcolile Nkosi ngenze njani ngokuba ngibonile ukuzibonakalisa kwakho khona lapha na ngibone ingelosi nyakazisa into ngiyibone ikhuluma nento ethize yabuyela emuva ngaleya amen yethemba nilele oh hey yakhuluma lento ethize yenzeka uthumo kwenzekeni na Kona siyathola ukuthi wazumisono sakhe futhi kwathi angakwenza nje liphimbo elikhulu eyakade likhuluma landezela phansi yathatha isandla salo lathatha udlawo laphakamisa ilahle lalibeka phezulu kwesandla salo lafike lalibeka ezindebeni zika Isaiah laselimhlanza Kaphela alizange limthumele ukuba ayothola iziqu ze PhD zale mnike ibhuku lemthetho ukuba ayifunde kodwa yena uNkulunkulu wakho mbizi prophet ukuthi amandla akho okuhlanza ayengomlilo ovela altare amen amandla kaNkulunkulu okuhlanza namhlanje awasikho ukusho isimokholo noma ukujoyina isonto ngamandla kamoya ongcwele nomlilo ohlayo futhi uhlanza umuntu kukho konke ukungakholwa kwakhe amen Indlela kaNkulunkulu yokuhlanza umprofeti ingomlilo hayi ngasivumo kholo umprofeti angazi ini ngasivumo kholo na uzosetshenziswa uNkulunkulu izwi lalize kubonakaliswa ngaye ngakho wayengeke amnike izivumo kholo wayebambela kuleso sivumo kholo ngakho wathatha umlilo wase-altare wasehlanza umprofeti ukuvuma kuqala bese kuba ukuhlanza ngomlilo udumo kuNkulunkulu Oh kaphela ubuvuma kuqala uhlanze wesibili umiyalo wesithathu amen nakho lapho ukhona kuqala ukuvuma nginephutha wesibili uhlanzwa ukulungisisiswa ukunweliswa nombaphathiso kamoya ongcwele niyabona na ukuvuma ukuhlanzwa ukuthunywa hambani ezweni lonke nishumayele ivangeli lezi zibonakaliso ziyobalandela abakholwayo amen Emva kokuvuma kuba ngokuhlanzwa emva kokuhlanzwa kuba ngokuthunywa shumayela ivangeli phulukisa abagulayo akulendaba ukuthi abantu batheni ekugcineni lo mprofeti omncane othandekayo wafa ngaphansi kokuhlushwa ngokuba sahwe abe izicucu ngesaha khumbulani baba ingaleyo nkathi lapho u-Isaiah evuma khona ukuthi wayesephutheni Wayesephutheni ngakho konke wayekade encike esivumeni ikholo sakhe niyabona na encike kumuntu indaba enziwe ngumuntu wayebona inkosi yayingumuntu omkhulu yayingumuntu okholwayo kodwa wabona ukuthi bonke abantu bayohluleka niyabona na kodwa lapho eguqula lokho futhi ebheka phezulu lapha futhi wabona umbono ukuthi uNkulunkulu wabe engubani khona wayesethi ngifuna ukuvuma ukuthi nginephutha lezo zivumo kholo zingeke zisasebenza ngoba zifile futhi zehluleka niyabona na zishawe ngochoko kodwa ngibona ukuthi umbono kaNkulunkulu libonakaliswa isivumo kholo singeke sak nakalisa lokho isifimo kholo singeke sakusho ngaleyo ndlela isifimo kholo singeke sakwenza ngaleyo ndlela kudingeka uKristu ukwenza ngaleyo ndlela futhi kwathi angakubona nje lokho wathi manje bekese phutheni konke lokho uNkosi waseke kufike ukuhlanzwa waseke kufike ukuthunywa oh he waba ngaleyo nkathi ke ukuthi uIsaya ohlanziweyo lapho uNkulunkulu emema ngubani oyongiyela na futhi kwaba ngo-Isaya wathi inkosi nangu mina thuma mina umprofeti ohlanziweyo. Oh, anekubona ukuthonya na. Ungathatha ukuthonya kukamathela ngethemba lelo gama alikho lapha. Ungathatha amagama o ukuthonya kwentombazanyana ofunda nayo esikoleni esiphakemeyo kumbe isikole esijwayelekile. Kumbe umakhelwane oseduzane kwakho kugunda izinwele zakhe futhi egqoka izikhindi. Ungakuthathi lokho kuthonya. Ungathathi ukuthonya komfundisi ogcwele izivumokholo oyophika izwi kaNkulunkulu futhi akunike izivumokholo. Ungakuthathi lokho kuthonya. Kodwa yima lapho uze ubone inkazimulo kaNkulunkulu yehla. Ubone into enyakaza ngenxa yemphumela yayo futhi ukubone kwenzeka ngayo impela indlela uNkulunkulu asho ngayo. Bese umemeza kakhulu, maye kimi Nkosi, bengisephutheni. Ngihlanze manje Nkosi. Ngihlanze! Moya kaNkulunkulu ophilayo yehlela kabusha kimi. Lapho ilahle lomlilo selithinte umprofeti, limenza mhlophe qwa. Lapho iphimbo likaNkulunkulu lithi ngubani uyake kusiyela na?
Then he answered, Master,
khona waphendula Nkosi, nangu mina, thuma mina. Wayeselungele, wayesebone ukuthize, yebo mnumzane. Izigidi manje zifele esonweni nasehlazweni. Lalele ekukhaleni kwabo kulusizi nokumuncu. Shesha mfowethu, shesha ubophule. Ngokushesha phendula Nkosi, nangu mina. Kufanele kube khona okwenziwayo, isikhathi sesedlule kunoma sisicabanga. Sengathi umbono kaNkulunkulu ungabathonya kakhulu abantu ukuze babone ukuthi uNkulunkulu ofanayo owayesethempelini no-Isaya usenguye lowo uNkulunkulu endaweni yakhe engcwele namuhla. Usendaweni engcwele kamoya ongcwele, ungumoya ongcwele. Wake waba yinyama, manje ungumoya uhamba phakathi kwabantu bakhe ekhombisa uqobo lwakhe ukuthi uyaphila. Hayi isivumokholo esifile kodwa uKristu ophilayo onguye izolo namuhla naphakade. Wo u-Isaya ngokushesha waphendula, oh silapha thuma mina. Asikhuleke.
With our heads bound.
Amakhanda ethu ekhotheme lapho ilahle lomlilo selithente umprofeti. Limenza mhlophe qwa. Lapho iphimbo likaNkulunkulu lithi ngubani oyakusiyela na? Khona waphendula nangu mina, thuma mina. Kanye kanye khuluma Nkosi yami. Khuluma Nkosi yami. Khuluma futhi ngiyoshesha ukukuphendula. Khuluma Nkosi yami. Khuluma Nkosi yami. Khuluma futhi ngiyaphendula. Nkosi thuma mina. Manje kungaba ngumakhelwane wakho, kungaba ngowesifazane osebenza naye, owesilisa osebenza naye. Kodwa kukhona izigidi manje zifele esonweni nasehlazweni, ezivumweni kholo nasemahlelweni. Oh, ulalele kukhaleni kwabo okulusizi nokumuncu. Shesha mfowethu, shesha ubophule. Ngokushesha phendula, Nkosi, nangu mina. Khuluma Nkosi yami. Khuluma Nkosi yami. Ngibone umbono ovele eNkosini, ngawubona wenzeka. Khuluma futhi nyosheshu kuphendula. Usevele ukhulumile manje. Khuluma Nkosi yami. Khuluma Nkosi yami. Khuluma futhi nyophendula Nkosi thuma mina. Manje nikhothamisa amakhanda enu, angazi kulobu busuku njengoba nginitshelile ngehla ngizama ukufunda into ethize ngicabanga ukuthi iyonisiza. Nimbonele umprofeti, wayengumuntu omkhulu, wazalelwa inhloso yokuba ngumprofeti. Wathola ukuthi wayethathe umgwaqo okungesiwo wayenqe engalweni ka-Uziya inkosi. Wabona ukuthi ungeke wenxike ezingalweni zenyama, kuyabhubha kuliphutha. Kodwa bheka phezulu ubone uNkulunkulu ehlezi phezulu esihlaweni sakhe sobukhosi. Beka phezulu lapho kuJesu wathi nginguye izolo namhlanje naphakade. Mvumele akuphakamisele phezulu emoyeni qaphela ubone uma engesuye izolo. Lapho lo Isaya omncane bona umbono kaNkuluNkulunkulu wehlela phansi futhi ungena kulelo tempeli wayesekulungele ukuvuma iphutha lakhe. Wayesekulungele ukuvuma ukuthi wayengenzanga lutho olulungileyo. Futhi ngaleyo nkathi wasuka wandizela esizweni wenza konke okulungileyo ngaleyo nkathi. Konke ayengakwenza waze wathi ekugcineni waphawula ubufakazi bakhe ngegazi lakhe. Ngicabanga ukuthi lokho kuzoba ukuzizwela kwethu sonke. Bangaki kozwayo ukuthi uthanda ukuthi uzo uNkulunkulu ethi ukuthi uthanda uzothi kuNkulunkulu nangu mina thuma mina phakamisa izandla zakho nangu mina mangifakaza kumsengi mangifakaza kuwo wonke umuntu engingafakaza kuye ngenze ukuthize mangenze ukuthize Nkosi angiceli ukuba ngumshumayeli angiceli kuba yilokhu kodwa Nkosi uma ngingumlimi ngenze ngibe ngumlimi ongafakaza kumlimi ongumakhelwane wami ngibe ngumlimi ukuthi uma ngidayisa kusenhlamvu kwami ngikwazi ukufakaza kosebenza kokusanhlamvu mangibe ngumlimi uma ngingowesifazane mangifakaze umliso omshwalense mangifakaze kumsengi kumfana wephepha mangenze ukuthize Nkosi mangiye kwengakhelene nabo ngifumane umusa kudadewethu lapha engisondelene naye omube futhi onephutha mangimnikeze ubufakazi ngobumnandi mangimboze ubuso bami ngamaphiko ami okuzibeka phansi mangimboze nezinyawo zami kanjalo mangithowe phambi kwakho kodwa ngithumelele amanye amabili amaphiko Nkosi ngokushesha ngiye komunye nangu mina thuma mina thuma mina ngalenhlonipho masisukume sonke ke bese sizenza inkonzo eyahlukaniselwe uNkulunkulu uSomandla ulapha nyakukholwa na sisebukhoneni bakhe baphezulu ningakukhohlwa lokho manje ubukhona bakhe bukhona khona lapha ngokufanayo njengoba kwakunjalo ngokweqiniso kusukela ngimi lapha ngibone emine kumbe emihlanu imibono eseyenzekile vele kunjalo kunjalo kube khona abantu abangaphezu kwababili noma abathathu abangabalapha ebandleni abangashongo lutho kodwa abulapha ngokufanayo nse kulungile manje esifuna ukukwenza ngamunye wenu ngendlela yenu masizahlukanisele uqobo lwethu ukuba ngaba kaNkuluNkulu sibona isibonakaliso siqhamuka sokubuya kwakho okubusisiweyo beka ubona amacebo omkhiwane manje abaluhlaza ivangeli lombuso seliphumele esizweni zonke futhi sesiseduzane kuphela sekuyabonakala kunjalo ngabe kunjalo na ngakho ngentokozo kude sibimezele umlayezo wokubonakala kwakhe kubusisekileyo ngokushesha osenkazimulweni ukutshela ngamunye bonke ngakho vukani abangcwele benkosi nilalelani lapho kuphela sekuseduze masizilungiselele lokho kubizwa kokugcina izizwe ziyehlukana u-Israel uyavuka useyisizwe manje zibonakalise abaprofethi abazibikezelayo izinsuku zabezizwe zibaliwe ngokwesaba okukhulu okuthiyayo ngiyakubona kuza khona ngale hayi zizwe kuphela kepha amabandla buyani obahlakazekileyo kwabakini usuku lokuhlengwa seluseduze izinhliziyo zabantu zehlulwa ngokwesaba gcwaliswani ngomoya wakhe izibane zenu zilungisiwe zahlanzwa bhekani phezulu ukuhlengwa kwenu sekuseduze abaprofethi bamanga baqamba amanga iqiniso likaNkulunkulu bayaliphika ukuthi uJesu Kristu uNkulunkulu wethu niyazi baliphika futhi kepha siyohamba lapho abapostoli beyanyathele khona ngokuba usuku lokuhlengwa seluseduze izinhliziyo zabantu zehlulwa ngokwesaba gcwaliswani ngomoya izibane zenu zilungisiwe zahlanzwa bhekani phezulu ukuhlengwa kwenu sekuseduze yesulani leyo ntuthu yobuhlelo yesulani lelo gciwane lomule igazi likaJesu Kristu lenele ngokweqile kuba likuhlanze bheka phezulu izibani zenu mazikhanye thatha lawo maphiko undize uqonde ngqo komunye asiphakamise izandla zethu manje bese sithi Nkulunkulu nangu mina thuma mina Baba sezulwini ngizahlukanisela wena kulo busuku Nkosi naleli bandla emva kwalo mlayezo onamandla onzima nangu mina osithuma mina nathi ibandla lami nkosi sengathi bangamboza ubuso babo ngokuzithoba sengathi bangamboza izinyawo zabo ngokuzibeka phansi sengathi bangaba nokukhuthazeka ukundiza nomlayezo ngokushesha bawuse komunye umuntu siphe khona nkosi sengathi bangafakaza ngobumnandi babe ngusawoti womhlaba nomsindisi wawo kuwo nkosi nkulunkulu lona ngumhlatshelo wethu lona ngumnikelo wethu lokhu ngukubonga kwethu ilokhu esikulangazelelayo nkosi sithumele kulowo busuku kulowo muntu olahlekileyo singathi singabadonsela enkonzweni kusasa ndawo ndawo singathi singabafundisa indlela yenkosi singathi bangasindiswa nkosi ngoba isikhathi sesedlule kunanoma sicabanga siphe khona nkosi singathi singakusho ngezinhliziyo zethu lokhu futhi njengoba sikukhuluma nkosi thatha ilahle lomlilo likamoya ongcwele ealtar eCalvary thinta inhliziyo ngayinye nodebe kulo busuku nkosi ukuthi singakhulumi amanga ukuthi sikhulume iqiniso sithathe kulo busuku nkosi siyilokho esiyikho nje asisibe abashumayeli sonke asisibe abaprofeti sonke asisibe abangabakhuluma ngezilimi sonke asisibe abasebenzi bezimangaliso sonke kodwa sonke sinokuthile esifanele sikwenze sikhombise ukuthi ukuphi inkosi sifakaze sicwele ukudumisa wena futhi njengesinkwa phezu kwamanzi siyobuya ngolunye usuku olukhazimulayo siphe khona nkosi nakho lapho sikhona sithumele komakhelwane bethu lapho singafinyelela khona kumuntu ongumfowethu futhi sibatshele ngokubuya kwenkosi siphe khona baba sibusise manje sengathi singaba nokuphumula okuhle emzimbeni yethu kulo busuku sengathi singavuka size enkonzweni ekuseni futhi kwangathi ungakhuluma ngamandla kakhulu kusasa ukuthi awuyikushiya itshe lingasetshenzwanga ukuthi wonke umuntu uyokwazi ukuthi kungenwa kanjani kulokhu sifundise nkosi silindile sifundise kuseni ukuthi siza kanjani kulesi silinganiso esigcwele lapho khona esingaba ngamadodana namadodakazi kankulunkulu silindela wena nkosi nelahle lomlilo lilungele ukubekwa ezindebeni zethu silindile baba egameni likaJesu manje sikhothamisa amakhanda ethu ngizocela umfundisi ke ukuba eze ngaphambili akhulule inkonzo uNkulunkulu anibosise ngethemba konibona ekuseni manje uNkulunkulu abe nani sindisa bonke abagulayo nabahluphekileyo phakathi kwethu anenze nonke ngizwa ngigcwaliswe ngomoya ongcwele njengamanje ngizwa umoya ongcwele ngizwa ubukhona bakhe ngiyazi ukhona lapha ngiyavuma ukhona lapha ngiyambona ngiyazi ukhona lapha ngiyambona hamba lenze yomlilo uldumo ubonakaliso kobukhona bakhe ubukhulu bobukhona bakhe isithunzi sobukhona bakhe nkulunkulu singathela abantu bangalahleki namunye wabo ngiyathandaza udumo kunkulunkulu.